Mbobo ti mbwe kwanza kujieta kakuta kweeleza. Ejo inga, jabaji mwijeni, embona, wanzi ujitwa kakuta kwe mwami. Eombaoga zionse, pere ndaye ya kuti inga. Na jata mshobo, wajintu jimwejiremu, nyomulisi, abobo nchibotu, ndariba mbira. Pele oo, ijuba, ilogo, logo, abobo ndisa tagube migusio minji agati, igabantu mpao, yalo migusio huyo mitete, nilikomene, igusola wingula kububotu mwegonzia, igurupasio wa mwami. Utina mjezi Agumbrain, walo sunumasivu, mjezi rosi, sena nkoli, mjezi rosi, abu sena awa, nijisi o, ii, nijisi kera awa, alimi, pepe, sejiti, na wanja kuhigweza mbonya awa, na gajisi, imuka pesi gangu alimi, nasia, iga pesi gangu nganda ilino, utina, wasirigani, banijata, mwinka gumunzi, mwesu Freeman, mwore, hundi huna, wambile biri, ndiri, nasia ikapesi gangu kumunzi, ndiri mwenzia kakutawe license, sunu masigu. Iyo ndari kakuti, ndari ikajisi mungkomo yangu, ndari nchabyo zisani, nda njide imugati masigati aya, ndari ikutenda kuzi ya kukamba na mkabela, ndajita igulega, akubinda nukunjira, iguji ncha zisani, akutobezia anselero awa, iyo nda leta lexicon, pere inga, wali jana mponya awa, bamana. Mutabijiri kujatizia olo irukwalo ikutina zebweza irumu irubi minda olo inga irubaba irukwalo irubotu olo la irubotu olo la irubotu logo logo na mwambira ikuti inga zebwala pere na soberera alindulo yomunezi alimi zegwanja urujatia irumbi naribuzia ibuyo eyo choamba alimi urali igabotu logo logo ikulemba mburi imui wini wajikolo mwerede ikulemba olo wali gabotu alimi na jirumba. Alimi ji, jikupa, nyomobona, ndamotirwa makoro, mwi, yunga, nga indana, anini, igulinduwe, mwabona iutina, wenda anto umwe, jini jonse, kakutawe umwe, wimpana andwe, ulabula, iwotelezia. Werete iwi mpana anini, iutegwa, wagonzia, uwisia, abusagana. Eru eru unjira iwiyo, mga kero, iutina, tulangiriri, pere, yebo, yebo, hao, unjira, mumapenzi jindi wajita yejo wele iwanga kusumana iwenda lagu chana mtu umu impene ulindwe lagu nyanyamuna mapepe ago musindi simwe oge mafriga ndaga chana iwalafu bobiro banini alimi gari banini logo utandira mburi jejo mulafu wamiengo munini logo mulafu munini chumba mujazi munini eolino bagari kwaneka mburi tugaze tunini bari banini kapati mburi obo, banini, babo tu banini, bagali unga, baso bana. Yo ndagali janda kwa josia, muamerika, ndagaba kide, mjizangara, jaba yuni, ndagali yoba josia, pere, sega kunja, iku jana, chumi, jiri, jonsi, United States, ya kutakwe, walo, iku sitwa, iru tanzi, iru, sega kunja, kujijana, monse, muafrika. Kutunao wali iwenda iku zibana, wakali umulavu unake, kakumu mauma, iku sure anini inga, naga pandama, aku kulegela kuti iwa kali mulavu abobo abobo eji jibanga kulegela iku siwa awo mpaingwi njenzila mwerete iku jita zindi zimwi yebo ulihi iku banga mfinyanyamu na mapepe kuya usule uku ziba pelino nyeme ni mbuli mulavu kujanda iku ejo bantu iku siya mugizyo ilu mibuzyo mbuli eyo mjesi ruthi mibotu logo logo kulindime nja Nda, yanda ejo, wabona, yalo mishobo, niwiga pati, we, tandisi igusiga, pere baloi, eyo, yari igabotu. Ino tulijisi imwe, mibuzio igopa, ya bukare ibuyo, mboyo mugamba usibusule, obia, usule, ibuyo, muganda eno, wandibuzia wati, yagamba usibobilo, wajio bunusi 11, saba ya gunjila, ya utanaba ugwe mpwa, na, ya utanaba biyo, igutoro wa Israele, Eyo iyentu, lino eyo, nje mishobo ya miguzi, eyo, iwanga igonsi, pere, mishobo, mitete mburi, yonse iligabotu. Pere lino, utanata liga, atuwatamia mitu Yesu, umupairo. Tata, wakasi wajindi, nuwagali, waga ili kumi, aibiri, ya kukomena, wakacha no mutempele, abalembi, abasongo, igobandiga ambabo, mumagwaro. Iri bagari, dare kukambwa kuri, ibantu bagari, aba, Laisi kwa ilabotu magwaro, elio ni wabobo, mulombe munini wakari ikutandela, nyaga ili kumi ayibiri, ya kukomena, ikuonja buyo, buyo, unyonganya ikukambi, ukupandula magwaro. Wakari bianda wita, mulimo, wawoso wago, wakati ulanyogo. Tamuzi na, uti nerete ikuita, imulimo watata, ukupandula magwaro, ukupandulusi, wangao, wakumuya. Ero eno twalomba mami uteti yebo mugosiba obo mbotu gompeme abalabu kwayo anzira mbotu gonja igurubizia iguti uya bora ikuwa andiswe sema sigu mujiwa jamu ya usalala alimu uyo pandula imagwalo ulindiswe njali indira aguya amina alindu ere kutinanda sola jeni gili yonse ikusola iwika yeo yangu nabu panduzi na jintu jimwe jaguli anda ikusola iku yuamba mburi injira njegari kujipandura iwitinga yoru lama jala mulomo wangu umami mburi yebombo wakaji jita gubanafu chindi ni waka topela Daniele yebo ujiri lesa nguonya Iyo ajibe jmani nite, mburi, mutu ya mina kumuya usalala, yuti, yunune, zintu ezi ulindiswe, iyo mpao mburi, mga ziganana, ikusibamba, antangarara, ikutegwa oyo, wabusia mubuzio, aga gonze, ikutambula. Iyo kutinawa ingula, iyo impana kulijejo, jega shoma yonsi, mpao legela imoyo wangu, iyo boterwa awalo, mwami, ikusibaguti, na jana jintu jimwe yipia, anzira imwe imbotu, ya mwami. Kambo wakati, amulingule imakwalo, kambo mulingao, mwayakuti mujisi, wome putamani, alimi gendao arunguru randime. Lino kumane ogu kuisha, warukwalo inga nchoveni, iwa kusha, mieyo imenji, asimisimbi, elio ndalomba leza, eno, yonse, higusi, ibonega, higusi kwa, labotu, ilogo, akwabuya, akwe kutimuya usalala, jabuya, jabu botu, Uingule, kambo kajilomba musinari ya Jesu, agambo gabule mwaleza. Agugusumpurwa iwambongano yawe. Amen. Uri zindi singi niguli maganzi agulianda, ujentu jemwe, anyonganya ibuyo kubotu bonsi. Uwanchijo, elino nibusyo, iwamana oru kwaro, wabuzikwa. Lino utina ndaforma uyo anini, ndagachukwa ilino, elio, ndagaliseka nkabela, sekwanji, uambauga. Ndajesia jindi ndano gambauga, ndari kusia, alimwi ndi tandira igusiba. Muga peligramu, wagamba igano, igangwe, ejo, yagamu vichila logo, chaga sola, igumubona, yagari ejo, naga kusia ilino, kumbele, ejo, wagari pegerwa, kabela, wagajisi mabambe, agu television, chakufambana, ejo, chaga kwanzia, yagari, umotiva, antomwe, ambi, meno, agu suri. Ari ndiyo, ilo jindi amba ura, ura, igasiba, gwinda, mulino liagwe. Ili wakati, wakari fugeme, umasi agwe, gapaira, aguswanka saru, aminichi ari, ikutandila, igapepele, ga television. Ili umaregelo, wakari jana awo, waliga logela, igu, uswa, muguruge ibuagwe, muganwe, kama pusu agwe, umui, kapasigwe sama pegi, abantu, wakari jana, ili ilino liagupanga. Ili umuga, Graham, waka, Ambila, alingwe, alimwi, kubusana oguno, ilia bobo, nalagaga chana, mumutende, imunini, ndia kuti, nalaga chisi, moonya, mupaiberi yangu. Ilia bobo, jirimburi, jindi, faga, ibaga indi, bauba, haga, manite, winseba, nyomulisi, agwelela, usegirwa, ezi, jira, ibisya, igapati, ilia bobo ndi, jindi, negali, kubusana, Amugesu, babason usule oguya, ambabo, nagali, uri brasha, ijifumo yemwe kabela, nagachola igabela iguzwa, kulindirio, elio, nagajita, uri tola, mugati, uri dogotela, guti, ribamwe, abobo mwami, ayundi zezele ziagwe. Lino, tula, lino, ndila sola, wima nizia yonse, igutinanda gonzia, elio, mugesu, toni, uruzia, waleza, nagabu jana bupanduzi, wabujiloto yagu, elio, wabari ibubotu kapati, nilikomen ikapati, iwana obo, alimi bupanduzi, ibubotu, yaguti, niyaguti, zerete igupan, antangalala, awa, abobo, njobo pa, ulindwe, umbali igutina, to, utina, to, igutina, ujianda mzila, eyo. Wakandibuzi ya wabusi mwumbi, wakajisijiroto, kabela, seka kunja, imuambila, obo, moja kabete, igusigira, ndaga unka kumwami, na kujikombela, pao mwami, wakajibunu na igujoga, ulindime, Nakunda ambira obo upandusi mwagabede. Mwagalibu watu kapati. Kamela magani mabotu ulinduwe mwesu utoni. Lino mwumubuzi wa mutanzi. Lino tanizincho beni au agutalila kambo yonsi mibotu. Pele lino tatu. Soli igutola jindi ilafu. Halimindisa inga kwa imanisia msondo. Nina tatu imani. Andrula ejo jamba. Uji suguro yeteli. Muli Matayo 25:46 pele i. Oyo ngo mubuzio. Tao mubuzio wabili. Pele bana babwami. Bayo soerwa mmotima wanze. Sa ogo ujatikizia. Iguba mbubonya mbole. Iguba kusia mumisezo ya leza. Elino jana mubuzio wago mutanzi. Oyo ujanwa mumusali Matayo 20. Ipari. Ya 25, lino tula, lino, sinailanga lang ei, ndailanga buyo, usule oguya, agusolega ibuyo gububotu iwangu, vilanga, gubotu obo, mwe, gazi inzila, elio yangu, amuchule andime, mumabai bere anu, mburi, mboturi, langa langa. Lino ndaliga nda kuchana, eji iguswa, mu lexicon ya jikurigi, agwalo igutegwa, mwajana, jitanzi, yanchijo, elio nda, janda ejo, abobo, pao. Tulaba, andi dio, muri obiro, ii, jikrigi, alimbi, ilo lino, ogu, uyobanga, ujesia, nakulangalanga kambo nerete, yutambigizia, nakugwempa imakolo, umwa, ali onse, pegonzia iwajana, nakwabika mugusena iwao, ya. Lino, uli onse uyanda baibere, yekubelesa ikulangalangana, ikutina ulajika, tambika janza iliago, elio sebo, ndiyekuti tulijisi, otatwe na one, usule awa, Yutina uyanda kulangalanga kubelesia lukalo kuligabotu mwesu koks sa inga wabola oguno nagundibu esela ayo mabaibele. Elio nchi chibotu kulindwe yutina wakonzia ku ndelio yomwe alimi kogweza onse uyansi yutina uleanda ayo manji. Elio uli onse uyanda yomwe nyamunabuyo chanzari yago mulombe ulareta konya kulindwe wabona elio tuyanda ikulangalanga ayo antomwe lino mkubala ogu. Machapta ama manino, machapta matanzi, ajiloba abugu yaba Hebrayo, umane iwisya, mwini, mulombe, wakalemba esi, ziyo, mwesu Mesia, mwesu God, ulize jisi alimi lino, tandila, utuzibia, mwujimo, ija abugu, elio, baliji jisi lino, alimi, tawwe ilintu, yitabamidwe, imani nina, Kwa iwamba ibuyo atala. Ilu ndi yaguti, ba, gazi itaguti, alimi, baga kusia, tubaruro tuyandisi, ibuzwa kuli, agamburura, ibuyo, tubaruro tuyandisi, tushonto, uyo, tubaruro tuyandisi, tuaguisia, iwaba Hebrayo, mwesu Mesia, uyoba ato, yalino, igapati, mugo printwa, uhumba, utuyanda. Now, this in here, Ino oyu mugati omu ulaleta togonji igumanisia ibuyo mumbungano ya buhangeri togonji igumanisia iguisia wakutawe iguusia kuyerwa mieyo ya bantu ibanji were tegu jita ino ndirigule iguamui nanka iguwa sikupandura imupati wa baibere pere Sesori iwa kwamba jiri jonsi na kujita na ijiba intu jiri jonsi ili irutanzi iguzia na igujana ijintu yangu ijibotu janchijo wala uzi kwa kulindime kumwesu uyandwa imasiku ainda wakati mwesu Branham mwesu Seward lumwi wakati togonji kuchani isya hali onsi wabona igutina onsi wachana inzila imwe ya wenguruka ya kuswa kulinguo na ikutantamuka kuswa kulinguo na kati gambo kajejo ndila sola yonsi iwe ya ketana jitajiri yonsi wabona ilo mpawa ikutina ibantu bandibuzia hao ndakonja iwambila obo mie yangu mwaya kabete wabona pele jiri obo ikutina kwa ye ya igabotu elio gotana ikutajiri yonsi sola iweza ilwasleza nguayo kusalila iweza hao inga jaba iyo mwencho weni usiani kizikwa Inga, notaka ya jindi ejo, ahabu, naga sola kusenikizia Elia. Sa inga, mweze ya jindi ejo wa farisi, nubaga sola kusenikizia Jesu. Wabona, wagajita, wingula ya kufambana. Kambo zionsi, ziaga jita, wazijita, uliando iwareza. Halimi wa, njenzila, nja, yaga kunja budget lino eyo njenzira njitu yanda kuri a ino mbusyo wabusikwa twema a mbusyo pandula chojamba ujisimu ojiteli muri Matayo 25:46 ino mbusiri yaga botu gapati nyonsa lino Matayo 25:46 erio aba bayoswa ikunjira yisubro iteri lino mbusyo wabuti ino pandula lino pala iteri liswa ikupala ya yose awalionse walionse walo mwawe wajindi ya mbabu yo ikuti jindi jiribobu mbuli walionse lino utina mwiyakubala ikuyo tezi walemba ikuyo kambo tagwe walemba izina yagwe arinjiyo tijari werena zeandi uti wajite mwabona hili awa yoswa ikunjira isuro iteri inamula ngirire abo mbabu babi lino imuntu uyandwa wabusia imubusio polibarabu yo morizuwa pereba lulami kubumi butamani ibabi bayonka mjisuro iteri mwagwe umi wajindi pereba lulami bajisi ibumi butamani tamugachani isuro itamani kajigonzi mabona ibutina bajisi isuburo yitamani kwa kuti bajisi bumi butamani bale jisi bumi butamani baga futuwa mabona tawonzi guba lino kutina mwarangira mubusyo walibusya wini ulari huira wini mabona yeyo aba lino amulangirire ndaindulula awa alimiba muliga 20 ila mpango ka 44 alimi agwalo baga ingula ilati ulingwe mwami ndelili notwaga kwa nzala ndelili anyota alimwi mwenzu alimwi sijinswe alimimu tolongo kamera titwaga utawugira haonjo pao njoba ingula ikuti nchobeni nda mwambira mwonya mburi kumwaga yijita ikuli umwi wabanini aba mwaga yijita chila ulindime elio aba bayoswa ikunjira mwujisuburo jiteri yeteri mbabo babi pere barurami mubumi butamani mwarubona rwandano igabi bajisi isuro yeteri pere yeteri jalo mwagwe wajindi lino iutina bali ikosyeni mwagale mbabuti eri aba bayoswa igunjira mjisuro yeteri bamwi bayoswa igunjira mubumi buteri mwabona obo balo bayoswa igunjira mjisuro yitamani abamwi mubumi butamani mwabona iutina gure jisuro yitamani ugosuburwa walionse alionse kouti uli butamani ujisi ibumi butamani alimi ibumi butamani womweru sutu kabela obo uzwa iwalesa zintu zionse zitawe matalilo taziwe makorelo zintu zionse zijisi matalilo zirejisi makorelo mwabona chepandula inoru kwaro irweni oru imuntu uyandwa lwa ingula lino iutina weza mulexicon elio aba baya kunjira muma anyo unyonyoga amu ite muliro ziba ya muliro lino ipala A-I-N-I-O-N-I yamba mwagwe wajisuburo mulexicon ya yukrigi ponya awa mwagwe wajisuburo na jindi ya jisuburo mwabona balo bayoswa ikunjira mujindi ya jisuburo ipala lilabere sigwa A-I-N-I-O-N-I anion eri yamba jindi ijindi jindi yipimidwe paoli chosye mu usanduzi awa iwa yiteli jalo chindi yipimidwe mwabona liswa kujigrei iwapimwa wajindi ibala anion na A-I-N-I-O-N-I anion yamba jindi yipimidwe jajisuburo pene pao amubale ambi pene awa kweyonka mwutamani ogo landeni mabona womi butamani butamani uswa kubhala butamani alimi butamani wakajisi matariyono nanka imagolero waro walionse alionse lino werete wingula oyo mabona kambo butina mwabala hivyo rukwaro igabotu logo mweo kubona helu aba bayoswa iunjira mjisipolo jiteli pere barurami ibabi bayonka mujisuro yiteri iwiyo suburwa wa mwagwe wajindi ndisa miyaga eri mapilioni tandizi pere uya usubura nchoveni kambo basibisi yago pere mburi masimpe ejibi mwajaka jisi matalilo ejibi jirijisi makorilo yisubulo yagali jisima taliyo kamera yisubulo yere jisima kwe elio kehena yagali ngiro jabulosi aba ngiro bagwe mabona yalino ndijisi umbi ansi awa wawu hira muri oyo mamini chivu yo mashonto muri mubotu ya pati uswanganya muri nguo ino pere e nge perevana bagwami bayoso ewa mumutima saa ogo kutandila iwa kumonya muri iwa kusya iguswa mwimisezo ya leza epe inga tivo kwa zanya lino utondega awa ujira ya mujato lino eliobana babwami mburi wikwa awa ivana babwami majuda harimi baga swerwa mumutima wanzi eloba baga swerwa mumutima wanzi kavera baga inda mujindi jago omoga agulira aguru mantwino baga swerwa mumutima wanzi kambo wakapekwa ndinye andime wawe wakwempa pere keba wakusikwa umieyo yalesa ta kabarubi ba Israeli ili Israeli mbole mubali uli onse wabaibere ulezi utondega ikubana babwami wabona warumbwami ishamesyo mumajwi ambi lesa uberega ajisi jindi nagabera Israeli ibali mbana ibabwami inamula yeya wakati alia iyo Abrahamu Isaka achagobo musena wamwe inga bayagubora awukala mwami wejendi ya mamani wabona awuti Abrahamu Isaka achagobo bayoba mwami bagari obo bagari ibantu bareregetu ibabwami kere vana babwami bayoso ewa mumuti mawanze ina ogo kutondega iguswa awa kwa siwinga jendi siwinga nagabora kuchindi ibagari Vosanwe banagalindu baga unka kuyoswa na imwami kabela kabela iba gatorezia mafuta mumalampi abo. Elio ibambi vosanwe baga torezia mafuta mumalampi abo. Lino kutina mwalangisya ifanigisiwa yivotu kwa vilo ngumujuta anamasi muri ibagage amubambe ejo umize. Uri imisera yabantu yotatwe jindi yose. Mujuta namasi gatulengwa mujuta namasi ambungano kutina mwanyunga eyo, chonzio, muyonjira imapenzi, jindi, mwasiga, mwyeobunzio. Kambo tinato, mburi ba, wanangu, mwabagamba kulindime, jindi jimwe, gati biri, ufumwa unga wasola, igubala, jionuzio inga, aba, wajichigula, igubi, ba, wakati, ngoi nabu inga, anselero awa, anyiga, alimi, alimi, simwaba, igapira manzi, iguswa, mumolo mwagwe, iguti, arwane ingwe, ilo gati mpaoji ndi chonya na buinga ulimfi mwri ibarisyolo silimwanda amagumi one abone jisho ya bagamboni iba Jehova ajirundu ya sinai ilo kujindi chonya na buinga uliguchulu pepe warubira ulimisula yotatwe ya bantu abona abo majuda vaga kwa alimi ulinagali nduona ya kutimenda karuliru nyungu wa mwanagasi mbasyalisi baru nyungu wa mwanagazi yaguti simwaba wakapira manzi iguswa mumulamo wabwe jivunus 11 ilo mpao mga sipe bajuta balichulo sirimwanda amagumi one apone tabali nabuinga nchozio balo mbasyalisi bambunganu ya bajuta alimu injisho ya bagamboni iba Jehova eyo ibabika mburi nabuinga sejibwoni eyo mbojigonzia ujijita kambo kari nabuinga yutina mwalangisya ogea mjogono sio aria yagati elio balo bana galindu elio mbasibe elio ninsi musibe lagari musibe wagari muri ndis iwa tempele iwa gari igulonda na marero kambo gagari ba lagari ba ormi ibaga sigwa ibaga jisi sena mwagabona igati kebagari sumwa bene abanagasi lagari iba sibe iba tempele elio wagari mwewe wakasarwa oyo lesa ngwaga kusi iguzwa kubasare ibaba juda nukuti na mwalangisha na kwagonzia ujata ibuyo ejo asonto igutegwa jivange ya sitigira umisezo ayako awo mpogonzia inchobeni hatu jana jivono sio yipati ya 7 alimu tiyo jana awa lino ogo mbori ya gamba ya lonchi ntu jivotu elumani jeji ndagabu na banjo bone gaba imkwi usiogo sene sianjiga ino eji yenda na esigeri 9 awo haka bona runyonyogo waga chuda ilu mpawa wabona runyonyogo waga masi jiobu nusio chipati ya 7 Iro ndakabona banjolo bone yaba inti usiyoko yone chenyiga dabajisi miyo yone miyo yamba irumamba anzwango ikuti mbuo tawelete iunga atalio nyiga naga arwisi na isamu yili yonse inkabela oro ndumamba ujatirira o ikuti nitwarijisi ijende ya unjira mugu sagana amubuzi oyu ejo yakajitiga awo empao raseo paga nyonganina raseo wakasinsima iwana iwora obu wakasinsima ikuti kuyoba kuwora kwa mwami Jesu mukutaziba kuti igwangwa igwambungano mwabona elyo balibuza inzira lumamba lwanyika lumamba lwanyika irutanzi amulange wakalega muhumbi pati muleveni aleven ogulogo isigati mwesi wabuleveni ibusuwa wabuleveni awola liabuleveni elyo mponya kumanejejo rubisyo musina lya Jesu lwakayibununwa rubisyo wa moya usalala kumbungano mbubonya jakukwambana kumanejejo iutinamwa jibweza ogea mujibunusyo nzira mbo tujiswanganya anto omwe akati yabukalo bwa Philadelphia araudigea ilwa Methodisti lakajisi ibukalo wa Philadelphia ruyandiso wabunyina iyo ibukalo wa mamalino wakaribukalo walaudigea wabukali ibukalo ubukasara buyo ilu wakati omuya ndabika muyango muyango uchugide umbeli yago muyango uchugide ili kutina muya ikutondiga umakwaro ayo usule ya uswanganya imurumbe mbosuwa mwonya mwusena mwone alia go mutondezi imbobo amulangirire hawa zintu jonsi zagari tata mwana muya usalala murubisyo ogo kotu kanyire ya wenguruga ago gagari ganza ikabusumi inchoveni gagatoli alimwi tiagari injisyo yabuna Kristo. Pepe mwenene ngini buyo tuli jisi konya awa sunumasigu igwora mwenjiyo antome Alexicon ayalo mwabona iye mwenene antome amagani agari halo hawe umi wakasola ubezikwa mulibobo mupaibere na utirwa miaga mitanzi ili nyanda ya isambo mwe iguswa paibere elu ndagunza ujitondeja mponya awa unjisyo ini ya katolika iguti mbembabo ivaga itarisya igusansaira agutira ivaga so oga gunjira mumbungano ya Wesleyan mumbungano ya Methodisti ya gaireta winda wana Baptisti ya Baptisti ya gaireta kuyabuya kabila ijin injisyo ya kubeji yelio gunzia ikutoga mbaibere ya kumutondezi ikuti baibere ya gati uriji isina nyopona pere ulifide mbambu wanchoveni yelio bagajisi ndagunzia kutondezi ya kubaibere ya gaisi ikuti ya kubelesia isina yawe imu robesio ikusigira kubukaru wa musinze wenda na e ibukara wane wa mukaro wa mungano mukaro wa mungano ya Pegamos eyo wakati mugati wengi ya miaga eyo ya jolo amyanda yosanwe ya makaro a musinze amumuyumbi wakati yebo ujisi imumu mushonto osede mpambo toga ligaga isina yangu yende njiga bora kubukaro obo ibumbi ogwea ibukaro wakatoliga wakati yebo uri isina nyopona hele ulifide alimi waga kasina yangu hawe mawana yonse iswanganya ifanigisi yomwe ijibotu ipati anto omwe baibere mbolisurwa ino amwone eje lagajisi miu ene elu ndakabona angelo igatanta iguswa igochiru ajisi jando jale samumi jando ino ino chinzi jando jale samumi ino mwagwesu ba Adventist mwiyamba kuchi igwamba ibuswa kwa sabata ngiyanda kuchi mwenitondezi rukwaro talugo au kagwe busena poro wakati yaro jalo nchando iutinamu yobala ba Efeso 4:30 ya kwamba na ibu ya mwiyo jana jando yale za mumi kuchi nizi ba Efeso 4:30 ilati mutapenzi mwiyo usalala waleza kuringuo mwagandwa ibusigila ubuswa warunungo wanu yutari kusigila urubugoro sho irutabela pere ujisi mwabirisi ibutamani mutapenzi mu ya usalala waleza ulinguo magandwa ikusigila kubusuba warununugo ilwanu amubone na Waefeso 4:30 tambi wabo kao mwese iwala kwa majini awitowezia jons imunzila iwinda mumakwaro alia akubona lino wandwa kusigila kubusuba warununugo ilwanu kajisi jando jale zamumi inamu yeye mu ya usalala kiwaka isikwa mwoi ubisio kwa mwoi usalala ikusigira mwaka inda rumamba wani wanyika kakaswa kusegerela chubiri Yesu Yesu nsare sare nyaga iri magumi one na mwaka wabu 40 wa chubiri Eryo wabungoro achi pati kubangero bone ogo wakapekwa inyonyo na inyiga na irwizi igwamba ntajisi inyiga na nka irwizi na jisamo yiri yonsi usira tugware ibasige dino niyabuselemuga umuguzio wanu gana mwabona ibasige paresa wesu munkumu ziabo ntajisi mutanyonyo ni inyiga mutalegeri mapomba atomiki igu potoga mutamanisi iintu gusigira ibasige paresa wesu bakwarwa dino utima kwa josia ejo igaindi ejo na kutobesia igaindi awu inzira yaguti igu jesia warumamba ruanyiga imopogo liabiri jindi jeno arabi na garwana igu sigira wakauma iminchari e Jerusalem ejo wakaswana iguchoga mwami wa Ingrandi aguti tandiandi mulilo a munzi ugambo gagu zetegana wanguo wakati inu ndajitanzi wakati paira elio wakauluga atala iliajo alugo elio jindi nimagajita wakati arnde ulasiga elio mpawa wakali ibana muhamedi omya daye aguti wakali ala ulasiga elio baga sumpla indembela ituba aguli kambo ga arenda waga machina ibunja Jerusalemu aguitola kakutakwe kutubula imushonga kwendela na uzisisimi mbambo wa aguichosha kwa juda waga musha itwa waga penzi ya juda alemi bose ikufunguro anyiga akubanda ibuchoga ombo ya ibaibe ya lati uyabuwa chosha ama baba asikwazi ilo jindi ni waga taria ibuchoga Life Magazine balo haiwe saa nsondo zishonto ya gainda ogo waga chosha siulu kwenja Jerusalemu alimi waga unka ikuyo baabo ibantu waga indi waga babu siya abu siya ndi jisi mu gabi kilo mu yipegu pegu ilo waga timpao kulengelela indembela ya simbi sione ya Davida ya ilengelela ogia indembela ya gaindi maningi mwenyiga hindi jitanzi miyaga uruga kwa miyaga ili siulu siyo bilo Yesu waga tichindi samu ya buguyu ya wika iderema enjala ni taigaman ilo mpao yagari yule taibayandwa ibabu mugati aguti ninzi sida mchogera usofida mwenyiga ya buzariwa igati pepe kabora yubona besia elio mugasu na wambira tulegu muriango mbaba sige lalo balindia kumusanza ibutala ibutali ejigama chaba chuta abo bayo mjenga uli jengesia meno agupanga iguti na bayanda abo ibatali bachuta mbaga nana heri mbabo bali kumusanza ibutala ibaga bamba milau azintu alimi tibagasi agwalo iguti wabali mesia elio mugasu ustakom mugasu petra wakabatumina kumusanza zisuminano zipya zi imirion elio jendi nivagazi tamula bagali kuzibala bagati ikutina oyungu mesia atumubwane kajita yisibyo jamu sisimi kabela tiyo mushoma ino wakagali kose umulimu wangu nagali umaola obilo umiriango mu Jerusalemu iunjila mugati elio nagali ku Cairo Egypt nalimi nagali iwenda ahambali alia kabela imu ya usala wakati utaunke eno nagaya nagali wye ya boyo tiketi yangu ya gawri tuwekare ngiri mwendo ilu wangu mwalumi uli anze yungundi swan alia inkami yose zigolo azimwezimbi ndagenda ambe anini kabela muya wakati utaunki yebo utaunki ndaga tuwekara mwimini swamba tiketi ndagati ndalip hai uli saya eri tiketi ndiana iwe ya utalagu Athens Greece Mars Greece ilu wakati tiketi lagu litila Jerusalem munene ndagati ndianda ibuya kwa Athens musena kwa huka Jerusalem imu ya usalala nalindira elio wora talina wora pe talili ya nchonzio amulangirire ibu kwala basike balesa wesu mkumo ziabo ibu amba mutajisi inyiga usigira atwa kwala ibasike balesa wesu mkumo ziabo uions ulizikuti ejo jando chamu ya usalala iwe ndakangwa mwerwe wabo abo baga kwarwa ino iutina habari iwa juda amulangirira eji alimi baga kwara ibagari ziolo zili mwanda amagumi one abone bonse bamugowa babana ba Israel iutari bamasi mulimbabo aimama nino ajendi amulangirire imuga wa juda kiolo zili ikumi asibiri imuga ruben kiolo zili kumi asibiri akuya uyansi gadi kiolo zili kumi asibiri neftarimu alimi wendo lons usire mugira uri asa alimi zabuloni Arimi ayos e migo ya Israel. Elwe 12 times 12 ninze siolo siri mwanda amakumi one abone
ngabo pali siolo siri mwanda amakumi one abone
bajuda mutali bamasi bajuda ejo tajiwe into yakuyita anabwinga abobo nakambali ba Jehova bali rubite anji sue ibaibere ilamba antangala ikuti bagali bajuda ikutali bamasi balomba sike ibalesa alimi bamasi tibakalanga desigwa ikuwa basike tulibana na balombe abasimbi ikutali basike ino angwale jimwi jayo muri muntu galia na munywa gati eyo nchipa tu pele atupe ajimwe jembi yango ya lesa uchisi yalo genji awa ino amwanebo yo ino dino tuyaga mpango ka 8 eyo umuga wa sabloni Kwala bari siolo ziri kumi abane bonse mugwa wa Josepha waka kwala bari siolo ziri kumi abone mugwa wa Benjamin waka kwala ibari siolo ziri kumi abone mwabona Johnny mugwa mochuta waka siba umi aumi wabo ikabona imigwa iri kumi aibiri ya Israel yolo ziri ikumi asine iguswa mugwa aumi 12 times 12 imugwa siolo ziri mwanda amakumi one asine Mbaba wei, ikutari imbunganu, bajuta, ibaibe jikati awa, bonsi, bagali ibana baiswaile, aomu imugowa, waga tomonwa. Lino amandirire, ikampango ganain, umane jeji, ino pawa kwa siga na winga, umane jeji ndagabona, bona, magamu mapati, ayomuntu, atagali igwanze ikubala, mbaba basige, ibanu, bamu tempele, balibiyo siulu, siri mwanda, amagumi one, abone, gagamubuyo ganini, Barindisi ibuyo banini ibatempere abo bayagwa anthu omwe anabwinga sikusindikira buyo wagwe nchobeni abo bari siolo siri mwanda amakumi one abone masi kusindikira lina winga basike bamutempere amulangirire bwini ndisi mulachuke awa uli iga 14 akuti kambo si bari anthu omwe anabwinga kufungaba nchobeni ibasibe lenda anthu omwe anabaliro kufungwa paya tonyo pere ino Haliban, haba, bagali buyo, basi kusindikira, halimi ejo, jirendera na ajejo, lukwalo, hori, nungurula, ikuba awa, amone, umane jeji ejo, kona, magamu mapati, ayo mtu, na tagali ibu nzia ibala, umasi onse, michobo, bantu, mwambo, goyo, mawinga wanu, na masi, yalibonya, ya, haba, bagali mjira, kundere, yagaberere, goyo mfutori wawo, yagaberere, ikutari mulao, Gaberere, irusialo, ya samide zigobela zituba, amulangirire, mami chumashonto, ambone yutina, zigobela, zituba, tabulibulami, wamusalari, amalala muchanza iyabo, eyo bago, korora, aki mpati, iwuti, oru, taruli ilungulusho, wapende gosto, senangwite umwe, igamba, ilufutugo guliresa iwesu, oye ukala, ajune jabwami, agugaberere. Ili wose wangero, wabaima usunguruga chuno jawami, wago baru onse, wabanyama ibone, ya witago, unembo ya juno jawami, umasyu abo, wago gomba iresa, iwamba, amen, yerego, polemu, busongo, upa, urumba, ulemego, bugosu, ngusu, zibe uliresa, yonse, alionse, amen. Ejiri kusya mbuli ijendi, ya muswangano wakuzifuga, taijitina, uyoba, Bagari ibani abo, isiolo siri mwanda amagumi one, abone, nenchozyo, uimwewe mupati imutu, mwagatari, yonse mishobo, nyambo, amasi, sato wengi kubona, mwensuma, oyandwa, lino, amulangirire, amulubale buyo, lino, elio umwi wabalu, baga huila, igati unidime, mbani aba, alimi, abo, basamidesi kubela zituba, alimi ino, baswaguli, imaru, Wagati uli Johani, oyo wagali imuchuta, wagasiba, ibari siuru siri mwanda amagumi one, abone, gati lino, bani, bonse, imbajuda, pere, aba, bani, bagasi taguli, mwana ejo mwaru, tagamba, umui wabaru, wagawira, abo, mbaru, bali umbele, ya juno, ya wami, gani wira, iguti, bani, aba, basamide sigubera izituba, alimi basi taguli, inotose tuli wazuti, imbajuda, jipangano, ijabo, azimui, pere, Neriri, aba, nibagasiga. Bino amulangirire, edo, nagamuambira kuti, munene, ulisi, ta, ndizi, Johani wakati, na jendu gantoreni, ta ndizi, edo, wakandambira kuti, aba, babo, bagaswa, mapinzi, mapati, winda, mumasunko, antenda, esinje, mafabi, atose, nagaindagare. Wabona, aba, bagaswa, mapinzi, mapati,
kabera baga sanzi ya sigubera siyabo. Mwiji gombero, saa eo yuhuiga kabotu, baga sanzi ya sigubera siyabo, watu bia mhumulowa, waga berere, balo, bali kumbere ya juhuno ya lisa, kabela, bala mubere gila isigati amasigu. Nguni undi gota wira, unganda yangu, mga intu wangu, mambu wana, amutempele yagwe, oyo, ukara andime munganda yangu, murubono iwangu, mga intu wangu, wangwe ukara andime, nagusanzia isani ziangu, nagujitia zintu, kazibambi dwe, urindime, elio oyo, ukara ajunu jawami, oyo, ukara agati, igabo, oma, amusirire, elio tabaga kwe elebi insala, mwene uti, waga impia, zindi, ziagulia, zishonto, igasibora, ambari, nanka, uyo kwa inyota imbi, noguba, nagujigabi, mumuni wasuba, noguba ilimbi, noguba, igupia gumi, kamba gabere oyo, uri agati, gajuno, jabwami, uyo basanina, naguba solorira, utusesa, tumi, kwa manzi, alimilesa, uyo sinda, yose miso iguswa, uri soriabo, ngoyo mbabete, ngoyo nabu ingawanu, Babo Barisiolo, Siri Mwanda Amagumi One Abone, Baba, Sige Ibano, Ababo, Ivana Wabami, Awa, Omuntu Uyandwa Obusia, Mubusio, Yere, Oyu, Wabusia, Oyu, Mubuyo, Imobo Tulogo, Yeawut Inga, Nausia Igusure Awa, Muri, Amui Pere, Jindi, Babu Saigwa, Tajambi Guti, Bayagu Kusigwa Iguswa, Kumiseso Yalesa, Bayagu Sigwa Guswa, Usiorwe, Siagumuya, Wagaindi, Wabona, Wagaindi Vyoganini, Kamba jindi musisimi naga mwona Israel, mubusuba obono uteti, wabari bora, ibu wakati, saa Israel, yaguwa jindi isabata, yagulese kwa, elio, bayagu sambala musabata, mbubonya mbuli ibusuba umi ibombe, azintu ezi yonse, wakati, saa uyo, saa uyo sala, saa Israel, yoruwa yagumaninina, wakati, inochulu ilampabuti, mbubuti inyiga, mboi sagene, iwe yansi, uherega, igumelesia igasamu, Igabi kidwe, imbele liago, wakati sekwanzi, wakati inga sekwanzi igusola iguruba Israel. Igutaribo wabwa nchobeni, Israel tagarubi. Kabobo nyo mwabwana, yeteli, akutamani zintu siyobiro zindene, Israel agaswekwa, pere igutari, iguswa, umiseso yalesa, ilo Paulo, wakajigana na awa, igutina, neri jisi, jindi, jagulangalanga, igutekwa, kekwanzia igusiga, ulukwaro ya kukambana, igutinda kwanzia, Iwa tondega ulende nye mwabona ejo, ijabora umiseso yangu. Paulo kakana na alia gati, uli ndiswe tuwamasi, upagamana inzira, yotuendela ajejo, chotujita mwabona kambo ikutinare za taga funa imutabi imutanzi. Mwabona alimisebo kwa kasome kwa mwyo mwagati, mwabona elu Israel eyo, yago kwasi kwa uga indi, wakati uga indi uga nini, Israel yago kwasi kwa. Ngombu wa pere jesitrizio, yo humbu wa iguswa kumesu abo, mcheji indi namasi umu malino. Na kutiagwa, mwami waleza, kawo jesitrizio, jabo, yo humbu wa iguswa kumesu abo. Israel, elio, bayo ambaguti. Oyu, ngumesia, ngutwagari, igulangila igwona, mbombu wa pere muyango wa masi uno yoribu. Iguato wa, wacharwa, takujinogwe, takujinogwe, irusialo urushete, uliwa masi, uje indi ejo. Ino, itolaji ndi yonse amusi ome elio, mtu umiwati, ino, togwezi wangu, tulabinda, akubona na inga, titwa uweza, ya, ngoyu ii, umwe mlamfu, elio igabela, gonsi, iganguo, mwanagasi, wabuzia, na marumi, wabuzia, na kufumwa na anguni, uligabotu. Sena tajiri, mwini iguti, mwami chesu, taga ufidanyiga yonse, igupandura iguti, onse mtu, honjiga, pere, mwini, lino inga, Na upandula oyo pere wa na wa ufumba mwabede mbonega mburi gulembo kwa mwanagasi pere mwini mkambo kababa mwini mkambo kababa musibela siyons izianyiga abo tata mbaga mupa aba balo iguswa kumalengilo anyiga lesa okabasari la bumi kutamani mwaga ibasa wendela na kububotu wagwe mwini
Is it not true that the Lord Jesus did not die for the whole world? Meaning everyone in the world, but rather, I would explain that, but he or she, whoever it is, looks like a woman's writing, but rather for these, in every part of the world, whom the Father did give him, these who before the foundation of the world God did ordain to eternal life, having elected them according to his own good pleasure.
Nichobeni, mbambobo, mbambobo nchobeni, Yesu wakafukida, utaribi yogu, wakaganza, atubone ndira shema e, ndi, ndi shema iguti, ba, ba, la. I, mubusyo wasiga, mulije, irukwalo jaguta sumbazia, ratwa mbira kuti aaba, mbabo, wataga, mbabo, wataga kuturi, kigago, mbambo wachabeni, irukwalo, ratwa mbira kuti, ulibantu abo, baga sarwa gare, ahalesa, kuyonye nyonwa, sa inga muanda ikwala, yejo, ikute walio, se, ji, igaswe, mwise so eano, ya, atu chule lino, kupugu ya, ya, Judy, Judy, gaga nana awa. Judy musige wa Jesu Kristo, imunyina wa James, ulibabo, gaga sarasikwa ale za tata, akubamga muli Jesu Kristo, awitwa, mwabona abo, mba, lule mbela na, igutari sisibi, igutari biyo, muswanga nukafangeli, kere, uli, gaga sarasikwa, akuitwa, mwabona, abo bagali gale, mugami. Yerusalemu kulindinye alumono abuyandisho buhuzi kwa ngobayandwa ndapa upaka mana gonse kumulembera futugo waliyonse kuti yagali ikuyandika ikulindime kumulembera akumuyumya mwere de ikulwadina yakusinisia Yerusalemu oro rwagapegwa igale kubasalali kambo uli bantu bamwe basoberera yautazikwa abo gaga sawa igaindi kulinyonyoko oru kuti usangwa rusiyalo walesa Wesu iwa sisus izibi. Igasar waga indi. Iutali kutulesa. Waga kala aju unu ya wami aguti. Njo futula oyu mtu. Njo sogera oyu mtu. Tija gali bobu. Lesa waga fuka. Halimu iji indi chesu waga fuka. Mulungo waga fumba inyiga. Moisua kambo wa mtu onse. Peredeza. Ugozi bagare. Iutali. Uyandagu. Tayandi iuti naba omwe. Agalobe. Wagari uyanda onse. Wio futulwa. Obo. Wagwe. Wagari ibu ganze ibawe ibu tamani. Hele kutina wagari leza. Wagari si oyo. Ahoyo. Watagari iguyo futulwa. Ikutina tagazi. Koguti. Tagari leza mpatika mpatila. Apowa paibere. Ilaisia o. Ikuti. Nitwa. Kakonzia. Ikuti. Nitwa li jisi iindi. Jaku hunu awa. Mubaroma. Ipati. Ya eti. Kagala inga. Mwajibala. Mubaroma. Ipati 9. Imasena ambi. Manji. Mubaibere. Baefeso. Ipati 1. Eyo inga mwabona ikusala iwaleza ikutegwa weime ikasimpe leza wakapa ipangano itawe zielo wakatuma Jesu kuzofikida babo mbaga sigare mwabona ikutali kwa amba uyoguti wati leza tazina ya kufutua na pe leza wakalizi ikuti ya kufutua na toka futuli niga itana sola ikutaliga na pe tagali leza sena mwagali zibala patika mpatila chori amba amulangi igu amulangi mutikishinari Agusiba bala mupatika mpatila choli amba ba wagalisi aim intabwa eyo yagaliyo sola ikuwa anyiga nzinini onse gasusuri gonse igasunda gonse wagaligazi atana ikusola ikuba na pe tagalileza jamasimpe wagaligazi baomi alesa taga gonja gonja uteti njokwesa akutumina kukena alimi njokwesa akutumina kuchulu lesa wagalianda nyonse uya kuchulu Hele, ukusipagali, wakarisi oyu, uyaguba muperenge, aumi umbi, uyagwa mulombe, imu watu, amuna Kristo, mwabona, kigago, wakatumina Jesu, uzofa, uzofutula, abo, mbaga sigare, ibagari, uyanda, ufutua. Sena majungwa?
Now, look here. Scriptures doubtly tell us that these are they who will not be saved. Therefore,
Nakwalo, ya wingira ugambia, Latwa ambira iuti aba, nabo bataka futugi. Kigawe kutina imulungo waka humbira. Wonsi imuwa wa Adamu kabela bamwi baga swega. Kambo, tebaga iberesia ibeni, uyesho mesyo na ulijaga pegwa, tebaga, utegwa, jabuyo. Gabe, angus umpati iwinda imabambe. Atamani, maganze alesa singu ziyonsi. Baloba yoba, imuntu eno, ali oyu, mubuzio wabiri, ulabusia, sena, kuliandila iwa muntu, takugabi iwa ngusu, impati iwinda mabambe, atamani, akuganze, waresa, singuzionse, pepe mwesu na mwejisu wangu,
utalibo banchabeni takuwe into yanguzi kwenda kuyandisa iwa muntu takugeza nsigwe ah ee buganze ibutamani warweta waleza tiwaka kwanza mabona ino mubuzo wako mutanzi uliwezi mubuzo wako wabiri takuwanzi mwensuma tambo langa langa nzira mwone mbetu awa mabona sena kuyandisa iwa muntu takuwabi imbuzi ampati iguinda mabambi atamani Abu kanze ibareza singuzi yonse epe yoyo mboboti liando wamutu mbolgonje iguba ngusu impati iwinda ibwanje waresa singuzi yonse ili omuntu mujimo jawe jawunyama vienda kuyita mtanda iguba angus winda leza utamani ulondokete mbwanga waba utalibo wabachobeni tiwaka konje iguba wabona leza utamani oyo uganze ulondokete mboboti mbwanga ya wamba ikuti ii umuntu sinyama ansu anu Tawwe magani ibuya alimu inga waba ibuganze igwagwe tabuganji kwezi anisigwa achejo mulikonse ibuganze igwaleza utamani asinguzi yonse iye inya uligabo tumoje mbombo da bala ibu terede pao wabona ya iye ulileme nchobeni pao mojezi Sisi iuti walimubusio wago ya pero wabona au ya ujana awa wabona dinuandi wane uhumbira onse mugo wa adam alimi bamwi baga swega kambo kebaga iberesia ibeni ibeni uli yaga pegwa sena uli andila wamutu inga kwa ba ingus impati iwi inda ngabambe atamani abuganze waleza singuzi onse Nabona se temvisha muye wago aria e buganze ibutamani ibaleza singuzi yonse ejo yajibamba ngira kuti mtu wonse bawungwisha oyo mulajita amutambike manza anu walo buganze ibutamani ibaleza singuzi yonse masimpe inga baba atala igapati atala gapati ulijejo mtu chakonje kujita lino se wichi mumuni atala yarubisyo mujipati Ya 28, ikadija, ilampango, ka 19, matayo. Ino eji, jamba nzi, elino, ndisa, ulantobela ibuyo jindi shonto, elio, atube, amutu umwi, uchula andime, utina ulayanda, ulimatayo, ipati, ya 28, agampango, ka 19, elio, tulajana, uimutu nanguni, imagumi, obiro, awosanwe, lino. Eji, yogumamba uyuma utina uyokala andirio yalo chintu nyomabona tauri wafangeri pele uli inatoli lino pawa ivanto papasola iwamba iuti uligulasyani ya mpaibere ino ndianda mtu umwi kununa u Matayo 28:19 na pepe ndianda mtu umwi Matayo 28:19 ndianda mtu umwi ufununa wenchito 2:38 uligis baibere iliago au mwesu neve Yeo ni adakuti mulibalire nobeni eno Eyo ya mutondesha ukasenia Usenisye mubaibere Eyo eji I Baibere Ibantu mamba kuti baibere Kari ikasi ilini Ni adakuti mkwese oyo Mugulanganya ogu Kari eji bamba mamai bapati usa Emo mu tete logo Ele Ngila bala matayo 28:19 Amuni tobele alimi noa mui Iguinchito 2:38 Kuti gaibambidwe Ndia talila ilampango la 18 ingu chapter ya uchala wa matayo ilo jesu wa kasida ugana na ribagwe basi ugana na ulimbabo iguamba yonse ngusu ya pegwa ulindime kujuru amunyiga ziliguli inguzi ya leza ikutinas yonse inguzu kujuru anyiga ipetwe uli jesu lesa wakabula ngusu mpao taga jitana na wakamba ibuyo iganu sena wakalikutana sena wakajiganza sata mshumi kuti wakajiganza Ego tinazi yonse nguzu, zipedwe uli ingwe, zili uli nguzu ziale sagai, walilesa, ogo kankogo, ejo nchejintu yereke yiriko, uli nchijo, ejo nchejintu luzo tu yiriko, uli nchijo, mwabona, walilesa, na uli muntu umwi ukede aria, wakajisi nguzu zimwi, kaerede uyita ilimbi, mwabona, abobo, togonji, uli nyonganya, tulauleta, oyo nchobeni, mojentu eji, hijonya awa, uli gabotu, yonse nguzu kuchuru anyiga, Uchuru, amunyiga, kiga kwa kamuya, baishe imasi onsi, yubabisia musinari ya tata, aliamwana, aliamu ya usalala, yubaisia utobela zintuzi onsi, kumbwa, nye ndaga mula irila, ambone, ndili anyebo lyonse awalo kumamalino anyiga inchito 238 lino muntu mwi wabala amulindile anini inchito jipati jatu ikampango ka 38 lino amuswilile ikabotu logo akuba wakatila ibo yo kabela tulabona lino lino aya masuwa ali kumi jesu na agamana kubambila lino matayo 28:19 kigana kwa kamoya mkaisi masi osu kubapisya mzinaria tata ya mwana ya mwana usalala lino petro kuhinde masuwa ali kumi kagwe mwaka kambo kite inkambo imbi mwaka tanta munganda ya mchuru ya ku jerusalemu akulindila oguya ikuwa masuwa ali ikumi umuya usalala ikuwora mbanga ibasi obo mkasena aga ngoi petro petro wakajisi zijarusio ya kukwami ya tulabona ejo chaka jita matayo na ndamba inchito 2 atuweze ikampango ka 36 kikago yonsi inganda ya israel izini masimpe ikuti lesa iwabamba oyu nguwenya jesu oyungo wakabambula iwa wabilo mwami a kristo wabilo mwami a kristo tajikambi yonsi nguzu iku chulu anyika yaka pekwa kulingu ino jindi nibakamu aya kakayaswa moyo wabo akwambira petro alimi bamwi ba apostolo nabantu abakwesu ino tijitebuti petro wakayingula petro wakabahambira amwe mpwe umwe aumwe wanu akupizi kwa msinari ya jesu kristo uchachirwa izibi kabela mwiotambula jipeko ya moya usalala ino kogo kukazianya matayo wakati amupizie msinari ya tata mwana moya usalala iyo petro wakamba mchito 238 mwine masuma ali kumi amwe mpwe akupizi kwa msinari ya jesu kristo Dawo yintu yitobera rwempo wagambwa gambwa na irus bizio mu Bible ninchito e yipati 80 yindi Filipo na gaunka musanza yogamba uga ku ibana Samaria eliyo bagatambula mu usala kabera bagabizi kwa muzina Yesu Kristo yindi yitobera wagambwa yakali yindi bamasi ni bagatambula ninchito 10:49 eliyo yindi Petro na gamba aya amore mu usala wagawa ali balo umpa kambo agaba umpa kabamba mumiambo akuleme kalesa mpao wagamba petro saa imuntu inga wagasya imanzi mkubona ikuti aba batambula moya usalala muli moto wakajita kumatalikilo ilio wabala ila kupisi kwa muzina vya mwami jesu kristo lino atuwe haji ntuji mwe awa ikutonde ziaboyo ntuji mwe jineni utegwa mutayirubi ikuunka ikwamba upanduruzi unini ndavika ziri yongaye ya ibantu basigisi baligo mwenyiga muli botatwe ibantu baham shem aba japet mbanga ibasi obo tuzwa ibana abo ibanowa ibantu baham bantu ba shem ibantu ba japeta ibana anglo saxon bantu ba shem injalani jotatwe mba juta bamasi aba gati gati gaba juta bamasi dino amone yindi ejo okuya alimi oyu uham shem ham chafet nilo jindi yitanziro bisyo nilo wakasola iwambwa wakambwa achiwani mbabatisi mbanga ipazi ejo ikuwa wini ya ndila ila e bika aria nzila abusena awa johane mbabatisi ejo johani wakabizia iwantu mumulanga wacho danu wala hirila iuti erete ikuwe mkwa kukurura magulilesa usambala zintusiabo akusana bayote basimpi ikukutila kumari abo akurura magulilesa mbanga ibasi obo ili wakabapisya mumulonga wachodano ikutali kubasasaila ikutali kubatila pere kubanyigisya ikuti na tojishwami ngei lexikoni amone na talili baptizo liyamba ikubisya kunyigisya ikubika kunsi kusikwa ino jindi jitanzi rubisyo ili wakasola iwambwa wakari kukuya jindi jabili rubisyo ino wakasola iwambwa jesu wakarusumisya matayo 28:19 jindi jitobela rubisyo ili wakambwa mwakari munchito 2:38 jindi jitobela rubisyo ili wakambwa mwakari mjipati ya 8 janchito jindi jitobela rubisyo ili wakambwa mwakari mjipati ya 10 janchito ino mpaoto wola usoku jindi au jesu Pagamba awa, kigago kamuya, mkaisi masi onsi, kubabisia, musinari ya tata, alia mwana, muya usalala. Lino, aturamike o rukwaro ilutanzi, nda mwambile ikuti, tawe rukwaro romwe mbaibele, lia ugasia irumbi. Njenda kuti, ululete ulindime, nda kamulomba kwa mnyaga, ili imagumi obiro, aiji sambo mwe, kavela, senamu janape, tawe rukwaro, olo, iluga, tia, ikuti na, dulakasya pao ninkani yakalembo amutu pepe munene takukwe kukasyanya mu Bible ino oyu oamba inakuchatisya ejo ngoyu Yesu uliha tigagwa kamuya mukaisye imasi onse mabisya musinali atata mwana moya usalala iyo Petro wanyona nchobeni akuti amwe mpwe umwiya umwi wanu akupisikwa musina ya Yesu Kristo koko kukasyani iwanu kuboneka ikuba nkuko pele kuti na yolibala amizeso ichukite imuya usalala wakasisa ikuswa kumeso abasungu abasimano Yesu wakamba bobo akulumba tata kambo kanchijo akujukununa wakanda abobanga bai ikuti na ujisi mizeso alimi kairi mizeso ya kulianda pele moyo ulibambilite iwiya muya usalala uyawisya zintu ezi na kuti na talienderan wati ino uzivuti na ilureme lenderana alugwarulungi kuti na tweyete ujisi ikukasyanya awa ikutazwiti ino ndiyamba kumubuzya mubuzo chipati chamamalino chamathayo ndachiwesa mujimo yenene kuthegwa umwi aumwi wanu bana vayojumvisya ikupha mukasyani kuti na wabala ikano pali andisyo khapela kusule lyako khakati eyo Maria a Johane lakaphona yakukhomana yonse ikuswa awo inga wakhambwa ikuti na Johane a Maria ikakalibani ibakaphona yakukhomana yonse ikuswa awo ndina kuti na uyanda ikuziba Johane a Maria ikuti mbani chimotu wajokera kuchipera yetanzi ya bhuku akuziba Johane a Maria ikuti mbani wawachokera awo akuziba Maria ikuti wakalini alimi mukwashi kwakaswa a Johane ikuti wakalini mukwashi kwakaswida azina iyakwe kuti yakalini anzira mubakakwathana alimi achatikisya nchicho sambombopo ejo nchechitu nchichonya mukubala Bible awa jindi amulange Yesu takati kamuya mukabisye ibantu musinali atata musina ya mwana musinali ya muya usalala nzira bantu batrintaria mbobabisya thakwe rukwaro rwayeyo mu Bible yati mumazina mazina mazina atata mwana amuya usalala wakati mu zina zina yomwe langa mu Bible idyako akubona na kuliruzi Mathayo 28 musina ikutari musinali ya tata musinali ya mwana iyo njenzira mukamba usi wakutatu mbwawabatisya musina ya tata musina ya mwana na musina ya moyo usalala eja jalo tajiko mu Bible pao musina yewati pao musina ya tata mwana na moyo usalala pakuti ulisina imwi ali saa tata ndizina mbanga ibasi kuti tata talilizina tata mbubande mwana talilizina mbanga ibasi kuti mwana talilizina mbanga iba matatu omuno tambika janzali yako mbanga ibana omuno tambika mansako nguli waka usikwa kuti mwana nguli waka usikwa kuti tata ya muya usalala talilizina muya usalala uli obo mbobede mbanga iba ntusi omuno tambika janzali yako wabona hawe muya usalala uli obo mbobede tata mwana amuya usalala takweli mwi yangao ilindisina takuwesina walindiryo pao ikuti na wakati amukapisye musina ya tata mwana amuya usalala chikotu twajokera akuziba oyo tata mwana amuya usalala ikuti ngoni atujokere kuchiphati wani ya Mathayo kayi ikuona kuti ngoni oyu mulombwana mothwerede ikubisya na musina nzi elyo tulatalika ino a Mathayo iphati 1 akamphango ka 18 amubaleka botu nyebo nyonse ndina yebo obusya mubusyo ngiyanda ikupha buphanduzi ikunini awa lino ndirabika izintu yotatwe awa ikuthegwa umvisye ikabotu ikuphanga buphanduzi aya mabaibele amabhuku ikuphanga buphanduzi ya ndiyanda kuti ndilangire kabotu alimi umwi aumwi andithomere ilino lino oyo nguleza tata oyo awa nguleza imwana oyu awa nguleza imuya usalala lino mbangaye wangwisya amujambe ikuthobera ndime nguni uli anselero awa muya usalala nguni oyu atalawa nguni oyu awa lino eyo njenzila muna trinitarian njachoma owo mwabona eji jitumamba iwa baheteni yabukwange ibuyo mbole motokonziya ikuba imuchuta nkhekambo tokonzi ikuchithachi nthu amuchuta wakati tokonzi kwa bawula ilesa muthubera totathwe akumupha kumuchuta pere nenchopeni tokonzi akulindiwe mwabona pemunene mbulesa omwe tomba mubo ikutali bale sabotatwe linamuone inzira inzira mbaji yuba uba ino otwa kwenta usia ino nguni wa oyu walo nguni bamwi abahambe eno lesa mwana samba mubo oyu walo mwana pao wish wawe mbulesa samba mubo mbanga iba chuma kuti wish wawe mbulesa tambika janza yago mbanga iba chuma kuti lesa ngwishi wa Jesu Kristo chibotu. Ino mbobo mbaga zirwa Jesu Kristo. Ino tuwa jogera ikusiba walo tata mwana. Mwe usalala ikutinguni. Oyo Matayo mwagamba. Ikubisia musina elio mwabona. Isina ikutali masina lino. Kambo tagwanji iwa masina. Kambo tagwe isina alia. Ino mbobo mbaga zirwa Jesu Kristo. Hindi wajuna Maria. Ni waga tangidwe kuli Josefa. Daba tanga kusuanga antu mwe. Waga chanwa. Mwana waleza tata sena baibe yamba bobo ino baibe yamba nzi wakachanwa mwana kwa muya usalala paonguri umi wababa wishi wagwe ino baibe ikati oyu wishi wagwe alimi Jesu wakati oyu wakali wishi wagwe lino nguri umi wabo wishi wagwe lino utina wakajisi kama wishi wabiro lino ino ujatikisha nchijo utina wakajisi kama wishi wabiro. Walo mwana wa mshogwe. Lino hatu wale mwyo ambe anini. Lino Josefa mulu mawe. Mbaga imutu uroleme. Taga liwi anda mwamba. Iwa shanyo kubuleya. Kiri waganda ikumbulega ya kumbali. Kere wijendi naga liwi ya zintu ezi. Hao. Mbaga mwanegena. Angelo wa mwami. Ujiroto. Iwa hamba. Josefa yewo omwana. Wa Davida. Utayowi. Uliwe zela Maria. Muga intu wago. Kambo. Jujimi tube. Mulingwe. Cha. Inzi, muya usalala, mbabu di tata, mwagonja, iwa wishi, muya usalala, iwa wishi, wawe, uye indi jomwe, lino, wagajisi mama wishi wabiro, koguti, utina, ogo, ulirureme, hepe mneni, imuya usalala nguleza, imuya usalala nguleza, abobo leza, muya usalala, muntu omwe nguonya, na pe, wagajisi mama wishi wabiro, mwabona, tronzwa oyo, Johane, Amaria, Mwagabede, iwa inda gaindi, ya, tulaziwa na Petro, amatayo, bagali usola wajanya, wali umi aumi na pe, iwa na naru kwaro, bali, iga jarwini, mkubula kumwisha kwa kumungu ya, mbombobo, ilu kujindi nagali kuye ya, alisezi, ndagweza ago, iga mwi, ya mpango ya 20, ino, ya 21, elio, wagajira mwana, o imuntu, nguni, wababa, omwe, imuntu, leza, kabela, uyo itaisina iliawe, inzi, kambo, uyo hunabantu kwawe iguswa, igusibisi yabo. Ezionse, jaga yitwa iguti, usulile wagamba, amwana iwinda umusisimi uteti, amwone nagalindu, uyo ba amwana, kabela, uyo jala mwana molombe, kabela, bayo itaisina iliawe iguti, Emanueli, ubusandusi waguti, leza andiswe, abombani ba Johane Amaria abo bagapona ya kukomana yonse uswao uni oyo wakati kigago kamuya mugaisi imasose mwabisya isinari ya tata mwana muya usalala nguni wakali tata isinari ya tata mwana muya usalala nichobeni wakali obo masimpe tawe ukashenya ulijejo tawe nukujea uramiga muyo ukwaro wakali tata mwana muya usalala besa wakali Emanueli gakala andiswe gari mumwiri wali kutegwa Yesu inakuisha kwa mumwe wambungano ya umwe ndai pana nchobeni uli eyo uye uti Yesu ngumwe uli mburi imunwe uwago omwe wali jesi wichi yutina taga jesi mbobo ti mwagali no onzia iwa wisi iwawe imwini alimutina wisi wawe wali muntu mburi ba trinitaria mboba amba pao wagasi jawa ujawa iwa musogwe guri ba moisi bobiro abobo nyo mwabona nyonse morirubide uga zenya mwabona pere wini wanchijo boze tata mwana amuya usalala mtu ubamwe ya ukala mjilao ya mwiri uguwesa jivikuswa unyiga mbombo wachaveni leza andiswe lino kigago jindi Matayo 28:19 lino amulingule magwalo ilo jindi mwagonja ikujana au mtu omwe mbaibere lino uyeya lino mutalegeri eji umuindelila au mtu omwe mbaibere wawasola ubezikwa musinari ya tata amwana amuya usalala jogela kulindime akunda ambila imuti nimesi upaupa kabela njobika ijitondesho usuleri yangu akwenda mutolopo hakukomu magwalo ikuswa kumatalio iusika kujobono sio pere muntu aomwi mupaibere wakabisi kwa musina ya Jesu Kristo. Nyomati lindila nini omukambaus ino ujatikizia Johane takabisa musina limwepe ya tulachana ejo chakajitika atu hunune kuku inchito jipati 19 pao ko tigana basibuya ba Johane mutu aomwi onse wakabisi kwa musina ya Jesu Kristo. We atala ino mane twajana e inkamu oguya enchito yipati 19 eryo atali iwala lino akuchana basibuya ba Johane eryo jalabona kujitika kujendi Apollo oyo wabali loya wabasanduka nagali kukorinto Paulo nagainda ikuinda ankomwe yatala ya Efeso wakachana basikuia bamwe abo babali batobesi ba Yesu ikuti nawo mwarangisa yipati yainda autanaba awo babali ikuba ajendi yipati ikusikira babali kongorora akusekelera mbanga ebasi ikuti obamwini eri akulo apresika babali ujanika umuswangano ero Paulo a Silas bagaumwa samunwa akubikwa muntolongo samba bobo ili bagabora abusen awa abuchana akura apresira eryo bagali ikuba arubugorosho ikutala ibinda umugamba usi wa baptisti kuwasina ya Apollo oyo wakali utondezia umagwa ikuti Yesu wakali Kristo lino Paulo wakamujana Paulo nagainda mukomwe yatala yaku Efeso bajana basiwiya pamwe bagabahambira sena mukatambula mwya usalala ikuswa nimwakashoma nwebo mwensuma oyandwa muna baptisti kuti na eyo taji kusi ii zikwasilizo kwensi yawiyo iwako wakukombi jindi nimwakati mukatambula mwya usalala jindi nomwakashoma pere Paulo wakati wenda ikusiba aba bana baptisti sena mukatambula mwya usalala ikuswa nimwakashoma iyo bagamwambira kuti tulezi na uli mwya usalala umwe eryo wakabahambira inomwa lino iutina uyanda lexikoni yeji 3 awa yakutondesya ino mwakabizikwa kuti inomwa nimwanga bizikwa eryo bakamwambira kuti kunsi ya Johane daindi oguno Johane wakatubizya ino ndiyanda ubuzya ikutina mwakajisirubizyo olo sa nimwanga kutila andulo nimutungonya wakenda Yesu mumlonga akubizya Yesu Kristo oyo mutungonya wakabizya baba oro ndobisyo rubotu yapati iutali saisaira iutali utila pere unyigisya mujodano wantimba wakaindi ubusena mubonya Yesu wakabizikwa amujeye ejo pao wakati sena mwakatambula mwya usalala ikuswa mwakashoma ba wa wakati tulizi na kuli mwya usalala umwe wakati mboboti mwakabizikwa wakati twakabizikwa wakabizikwa kuti kuli Johane inamulangire ejo Paulo nchagamba amulangire awa eryo waka maya samwa babi kuli Johane eryo go eryo pao Paulo wakati Johane nchobeni wakabizya ba urwempo wamba kubantu lete umushoma oyo wakali umutobela pokuti muli Yesu Kristo wawana Johane wakabisya ibuyo urwempo pere rubisyo wamansi musina ya Yesu nauchachua iwa zibi imunungo chua walina eyo zibi kechekali uonjia kuchachua ino wakali iku huira buyo pamanje zesya mbule unsi ya mulau Luka 16:16 gati imulau abasifini lagaligo ikusikila uli Johane ikuswita eryo wami wakakamba ukwa lino amulangirire eryo amulangirire eryo Paulo wakatilu lino amulangirire sena mwakashoma ika mpango ya 5 eryo jindi ibakamva bobo bakabisikwa aruwo musina lya Yesu Kristo momo wampao aba bantu bantu munchito 2 bakabisikwa musina lya Yesu ibachuta bakabisikwa musina lya Yesu ibamasi bakabisikwa musina lya Yesu ali muntu wonse mubaibeli molisurwa wakabisikwa musina lya Yesu lino tulajana ibusena bomwe awo naba omwe wakasola bisikwa munzira imwembi kabela wawida mponya awa akumutondesya awo imbungano yakatolika hoi usumina akwamba ikuti mulakufukamina ye utinanga kwaba bamwe ba protestan ilakafutuwa kambo bajisi njesyo zyonto yakatolika muli rubiso musina ya tata imwana mwya usalala ikuti imbungano isalala yakatolika ilingusu yakujincha ogo usetekana ikuswa usina ya Yesu Igu ya ulitata mwana amu ya usalala. Alimbungano ya protestan. Ilaji sumina oru. Pauji sumini. Ndakara a baibele. Ndishoma baibele. Nyomati mwes branamu sena ulaila bantu. Kubisi kwa rubo. Inchobeni. Hauru wagamba. Awa. Inu amalangiri. Atugwese wakaratia. 1-8. Nagusiba ejo. Hauru chagamba. Neugandi swei. Na angelo. Uswakuchuru. Ugamba uga. Magani ambi. Ulindinywe. Abe mutuge. Hawe utinaswebo na angelo ilo paulu mtu ngonyo wakadaira iwantu kubizi kwa alubo iwagajisi kubisyo ngubotu winda iwagajisi mwesu wangu kambo Johane mbabatisi wakari mweni nyina wajesu imweni mweni wabiri igapisia mweni nyina wini umulonga wachodani kamela wakanyona akupisia basibuia ba Johane ilo jesu wakati olo tarugabelegi na paulu wakajamba kubala ila kubisi kwa albo musunari ya Jesu Kristo kabatana wansia utambula mwenye usalala ni waka mana kwa ungorora akurumba isi elisa akuba aji ndijibotu akuba arugurusio upati upati akutonde isi ya uweresi ibaibili rio wabo wabugombi iguti Jesu wangali Kristo mbanga ibasi iguti oro ndukwaro yipati ya 18 chobeni mbojwede hawe abobo kuhina mbusio wale nchijo ino andimupe mbaga ni inini dino tagaswa mabame pere muriruga matayo yipati ya 16 jesu jendi nagasuru iguswa atala ya jirundu wakati ino bantu bamba kuti ndimeni ndemwena wa mtu bamwi balati nduwe eria abamwi balati uli ibasinsimi alimi bamwi balati uli obu obo wakati pere nyobo mwamba kuti nguni petro wakati yebo nduwe Kristo mwana wale samumi amulangirire ulajo ule simoni ba jona mwana wa jonas vantu vali ya maira tiba kuyubuni dajeji amen mwana jede kuhula kuyubuni sio jagumuya vantu vali ya maira tiba gambira abela ikuti wakarubisia kaini ikuti wakarubisia tawe nagambira abela obo kaini wakarubisia pere jagali yubuni sio ejo abela chaga jisi wakari ibulowa tulabohula Mumusi oyo, mumameni kimashonto. Wagali buluwa, igutalimi jelo. Wagatu busia, igusumumunda wa edeni. Wagali buluwa, alimi avela. Ujibunu sio jagumuya. Wajibunuwa alesa. Uti wagali buluwa. Iri walo, uloschomo wa Hebrayo. 11-1 ilati. Walo, wagatu ula uliresa yituzo. Ijibo tukapati, winda jagaini. Walo, lesa, wagatambula yituzo jagwe. Hawe, mawana, wagatu ula uloschomo. Ujibunu sio. Inama angirele, bantubari ya maila, tiba kuyubuni dajeji. Inatala, umwami Jesu, pere tata wangu, uliko chulu, wakuyubuni dajeji. Eri atala, amwala oyu, yubuni sio ya Jesu Kristo, atala amwala oyu, peso ya gena mbungano yangu, kabila midango, ya gehena, taiga isu ndipe, chejijo, chagamba, ya kumuya, jiu. Edo, wame ya petu mkabila, jogo pa, jijaru sio, ya kumwami, edo kufunga. Mkamba ujisi, mwondo uchugite, wakumuya agati awa, achulu, ibantu bari ya maila, toga njila museminari, toga bwesa wiyo, toga bwesa imbari ya wiyo, wabukombi, ene wakaya amina aliresa, kamera resa, wakayobununa ulinduwe, alimi alo makolo, ali antangara nchohyo, aji swanganya antomwe, ndama utinduwe petro, ya kamera yogo pa ya lisyo, alimi ejo, toanga anjiga, njojanga kuchulu, ejo, Chowanguru anyiga, njoyanguru wakuchulu. Ido Petro, wakari sukanana abusuma, wapende kwa ste, jindi bose, waka yowete uganana, waka amba aguti. Nyebo no bantu, wakuchutaya, nyebo no mkala mjerusalemu. Agusibu ya ulindinye, akupagamana kumachwi angu. Aba, tabagole dwe, mulimo mweya, mkubona aguti, nchindi jajigasaliz, istigati, pere, eji, chejo, jagamba. Amusinsimi Joeri. Joji tika umosuba agwa manino. Mwambalesa, njo tiramu ya wangu. Abantu bose, ibana banu walombe. Aba simbi, bayo sinsima. Edo abaveresi, ibangu wa simbi. Basige, barumi, njo tiramu ya wangu. Edo njo todeza zitondesio. Kumachulu, batala, mwenyiga ansi. Amisiporo, ya busi. Kumutumo, yoji tika igusu wabu pati. Kuyosya wa mwami. Gabutanabora, kabela kufungwa. Ya wita, usina ya mwami. Uyofutuga. Pawe, oma, andambe, jagwa anguruga, ulindi nye, jesigale davida, wakati, walo, ulikide, akuzikwa, achumbe jagwe, chili andiswe, usigila ubuswa obono, igago, mkuba, imusisimi, wakabona, wakamubona, igumbele, igutanza, iyawe yalulio, eyo, sigasunga nisigwe, ahimi mubili, Iwangu uyo pomona mubulangizi kambo takasi ibuntu iwangu mukehena nanka ikuti uyosia umwi wako usalala ikubona kubora. Ero Davida ulifide wakati akuzikwa nkabela chumbwe yawe ili andiswe kubuswa obono pere mubwa musisimi wakali kwenekale ikubora kwa umwi ululeme uyolesa wakalamba ikuba mwami a Kristo oma ngayo makwaru anu chejo jintu chejijo lino tulajana awa hao ee ninsila ilulene inzila ini inzila ilike yala sola ibusarwa eyo Petro wakajisi jaruzio eyo abusuba jindi naga gambauga wakati lino amulangiriri nje imbu ganontanzi nuba katolika amusikirire kuli jeji nuba kamiberiti amusikirire kuli jeji nuba baptisti a Methodist, amusirire kuli jeji anuba Pentecost amusirire kuli jeji mungani yalesa ba Nazareni Pilgrim Holidays amusikirire kuli jeji Petro wakajisi jaruzio alimwi wakajisi ibwami na pe Jesu wakabeja eyo tajigwanjegi kuli ngwe kweja nchu sio bilo zita inchi tajigwanjegi kuli resa ikweja wakajisi zijaruzio Jesu wakampas jaruzio jindi nagabuga usuba watatu mulibawabo wakajisi jaruzio salufu kehena pere ibutari jaruzio jagubami Petro wakarizi jisi jiriru amechabeni ero dinamangiriwe Petro ujisi jaruzio lengelela kurubasu wawo alimu ulagambauga imugusio wasiga ilasandugi watanzi imambungano mpya imbungano tanzi yabana Kristo dino katolika dino baptisti methodisti presbyteria samu anjisho imbungano mpya amwone na pomobede nyobantu abakwesu ino tujitenzi Petro waga imigila akuti amwe mpwe umwe aumwe wano agamana mulombe nzira mwabika sijaruzio ezu awa Kristo yuabika ujulu amwe mpwe umwe aumwe wano akubesi kwa musina Jesu Kristo eyo njenzira mbo njira mwurijeji ikuti mutatirwe sibi igano eyo mwyo tambula ipego jamu ya usalala izijaruzio yaga unka keche awa alimu yaga unka keche aria ago kega mbo kasibuia bajohani chobaka siga akubesi kwa ilwabiri alimu musina Jesu Kristo labatana kwa njia iwe ya kuchulu iga jana mwyo usalala wamba ichili yawe abobo kajinyonga rino ilajita mabona ninchobeni Matayo 28:19 agali mabande ikutalisina ya tujesigende kenji poti saa inga tuwama maminiti ambi akuingula mibu sio imbi nishonto ya kukwambana inga tuajita ya tulabinda ikapati nijisio bilo ans awa kanda uweza ya kukwambana tuswanganya muli oya nchonzio ikutina ndagonzia hao ndagonzia uweza ya shala munso ndagusen
was Cain an offspring of
Sena Kaini wakali imwana wa Musoga. Oyi walo mubotu ikuti na kuli obo kambos Eva cha takamita ikusikila Eva na akaswangana angwe ingonya imubusyo utobela nzira njonya sa wakali ii imusamu wini ogo Eva kakali ya mujelo wakaubona ikuti wakali mubotu iwa jagulia ya mwesu mwjezi kufumbwa na walini hatujogere kumatari gilo akuchana yintu yemwi awa hatu inke kumatari gilo 3-8 utina mwanda ya halimwi amuswiri kapo tulogo lino lino ndiletaga ano wabali unjoloma akusalala wabanyina ijibi na nka ibu sofi lino ndilabweza wago oimubusyo mutanzi ukutaliga imusamu mwome agatika munda mumusamu imusamu wakali mwana gazi lino ndi atonde ejo mulindwe ikuinda ikumakwaro ikutina ulaba jamba ibuyo koma miti mashonto twajana lutanzi na wakali na wakamita igatana ikuswangana Adamu nape na akutanaba amuswirire elyo vakamva ichi ya mwamelesa kalienda mumunda mjendi jitontola ya busuba elu Adamu amuka intu wawe magali sisa ibuswa kubusu iwa mwami ilaisa agati gama samu amumunda elu mwami wakaita Adamu aguti ule ule
and he said I heard thy voice in the garden and I was afraid because I was naked
elu wakati ndao wa itu lago mumunda kabela ndayowa kambo ndari ijenswe lino tagas obobusuba autanaba into yimwe yakajitika into yimwe yakayibununa kulingwe kuti wakali jinswi
Elio ndalisisa. Ili wakati nguni wawambila kuti wali yinswe. Sa walia kumusamu. Iguli kumusamu. Waka muwamba ikusiba kuti wakali yinswe na muli wegamba iganji. Ogu taguli kutana. Seganziri ikutana. Pele kuti na iguli ya mapele. Wakajitia banagasi ikusiba ikuti wakali yinswe. Nchibotu tuwai ya mapele alwo. Wabona, ti yagari jinsi, ti wakari musamu, pere, nubakari ya, yagari nkwela, amulangirile. Sa wari ya kumusamu, ogo, hega kula hirila, uti utagari, yeryo, imuntu wakati, imuana gasi, ngo gandipa, ikuwa andime, gandipa, imusamu, kabela, nagaria. Eyo mami, igati kumana gasi, inu eji nchinzi, Chowa yita, ilu mwanegasi wakati, imu soga, wakandu ongeresia, imu soga, wakandu ongeresia, kabela, nagaria. Yindi jilangfu, kataninga imita, wabona, winda uli Adam. Elio, Adamu wakaswano, anguwe, kabela wakamita, agusiala, agusiala, abela. Pende anda kumugusia, imu swabu yo, ubuime ibuini, lino umutondezi akuti, wakali musamu, mwanagasi, onse mujero wa musamu. Mbangaye ibasi obo. Senatori mujero wabanyogo, nchobeni, uyu obo. Eri agati ya mujero, na agati ya musamu. Mujero, mwa tayere igukuma. Yotina mwanangisya, saa Jesu tagali musamu wabumi. Sena, taga shomezia, omia, mumusari, matayo, na musari, johani, jipadi 6. Ndeli jinkwa ya wumi, yiswa, iwaresa, uzwa kujulu. Yotina mtu walia, mwanagasi, Eyo amlange winda mwesi ya wawa umwanagasi tose tulafa kambo ulendelese kwa kulufu sambo mbubo winda mwesi ya wawa umwanagasi winda mwesi ya wawa mwarumi tose tulapona wali onse umwanagasi musamu warufu mwarumi musamu wabumi kambo umwanagasi tajisi agwalo bumi mulingwe mbombo wachabeni imbuto ya bumi iswa mwarumi masimpe Injira, mwanagasi, harimi, mwanagasi, yari nitu jita, ijikumbiro, harimi, mwanda, taswangene, jita, ku, igatambo, igarugombo, tagugwe, igabela kwa mwe, gabulo, babanjina, mwanda, yarwa, mwulo, iwagwe, pere tagwe, igabela kwa mwe, mwanda. Waya gabone, na kubala ipugu ya dogotela, na ikubusi ya dogotela, wago, uyobona, ta, gagope, pepe, mwenene, tagwe, igabela kwa mwe, igambu kwa pe, Walo ndichi ibu yo, wabana, alimi ibu ume, uswa umarumi. Eo chikozi ya ni wajibotu, ya utondesha, kuinda, umwanagasi, kuinda, mwuzi ya rwa, wabunyama, tose, perede ikufa, kambo, tulifide, umatalilo, alimi chitabu ya kuinda, mumuntu Kristo Jesu, matukonja ikupona, alimi, uli imasamu obiro, mumunda wa edeni. Sata mkwanzi kujibona, ili ya mwangirile, eyo, mwuzi wa obo, wakali, Kerabimu, wakabi kitwe kubabila oe musamu. Iwuti, imagasola kubabila oe musamu. Wabumi, bose, nibagapona wali onse. Mbanga ibasi obo, nibagapona wali onse bose. Eloji ndi itanzi, nibagagunga ikubabila go. Angelo wakati, tiyori wabilila. Iru, bagabika, bagirabimu oguya. Ama panga ayo, abega abega. Iwuto, zia ikutwe, viyori wabilila. Bagari yosia utwe, agu, wabilila oe musamu. Wakajisi, imapanga, abega abega utegwa. Daba takwengu, ikunjira, mwenindirio, oimusamu. Elojini chesu nagabora wakati, ngeleji mkwa ya bumi, ya utimuntu, aria eji mkwa, takafuki. Ngoyo musamu wanu, ngoyo mwanagasi wanu, ngeo mkwela ileta ilufu, mulimasimpe, mwuri iwianda, mwankwela, ulirufu, rushede, ulinduro, mulimasimpe, mwuri iwuziawa, mwagumuya, ulibumi butamani uchede, mulindirio, ilufu, mwora kuinda, mwuziawa, iwa mwanagasi. Ibome, labora, winda, mkucharwa, wa muntu. Amen. Hawe, linu atutogere kulikaini, saa inga. Wandambila, ogo muya oyu, waluni, wakaswa. Utina kaini, abulangi, utina kaini, wakari mwana wa Adamu, oyu wakari mwana, walesa, kogulibubi, obo, kubakaswida. Iye tujita onze jendi, na yagashakwa, wakasulaiga, wakari mchai. Wakali sipiwe, elorino, amwese ibo pange, wawese, oya, yutariga, kumatariro, Lucifa alimi, wakali, yumatariro, wakali sipiwe, kulimikayari, tejaga tarisha, ipenzi, yose, mbanga ibasi obo, elokaini wakali, ibo pange, wawese,
mokoti wakati sipihwe ngumanyina aku mochai ogo kunjaloma ogo pange tibaba wanja ikuswa kukunka ogo kunjaloma wakaswa ikajita ikuswa kukunka ogo wakasandurwa inamone kaini wakasari wakuyo ino pao abela wakasarwa mulingwe hao wakamita uli adamu elio wakaswangana kaswangana angwe kabela wakasara imwana abela ilu abela wakari jikosyanu ya Kristo ilu jindi abela naga chaikwa seti wakatola kusina kwawe ilufu muzikwa abubuge iwa Kristo mojikosyanu peri no kaini wakagomba yose milimo yakwe yakunyama mulipo yo mbungano yakunyama sunu baunka mbungano balagomba kaini wakagomba takali muhedeni takali muna communist kaini wakali muchomi wakaunka igoliresa wakayaka jipailiro wakajita chijonya ijintu chakukombi yonsi ejo abela takajita ere takajisi jokunusyo jakumuya charu yandurwalesa legwe sina jamwami hawe sina mwajibona Tala jisi jiyogunu shio ya kumu ya nkabela eyu nepenzi kumbungano sunu. Jesu wakati leku ya kumbungano ya kwe ajiyogunu shio ya kumu ya. Mwajikwana? Oma, nesu anu inga achuga ilino mwabona. Jiyogunu shio ya kumu ya. Kainu wakasiga, wakayaka jipairo, wakakomba, wakareta jitu shio, wakafukama, wakarumba isyarisa, wakakomba resa, wakajita. Jakukombi sintu zionse abela jakajita yololesa wakamukaka chakumaninina thambo taka chisiyo kunisyo jakumuya amuthawere njanani njona ya kaini kuselemuka kwinda watho ikuswa watho utanta mu israele ikuswa israele monya muli jesu akuswa jesu konya ikusika ukuswa obo akubona ikuti na imukano eyo yambahakani aya ikunyama ikakanyene yatulengwa akwiya ikunje Ndagala arumi abo bajisi bakwaro abo ibasi ose jisyo arwiyo wabukombi balako ncha kujipandura mulombe mulibuyo ikuti pere ya kutawe yobunisyo ya kumuya bombobo eyo ninjisyo ya kaini ibaibeli ya kati mawe kulimbabo kambo baunka mwenjisyo ya kaini wenda mubulubisi kwa balamu akuloba mkukasya ywa kola ibaibeli nilionya jodi wakati bagaka nzira runyunguko oru Masimpe bari obo mwabona wali ni baramu wali bishopo wali wendele cha imugano yose wali utuga obuya jamba hagani mbali wakakonzi iguba wakatula kamulangi igaingwi alia mumpo igaingwi utala obuya mumpo yabo impati alimi teka galiba hedeni bagaliba shomi oyo oyo mugwa wamwabo wakaswa umwana imusimbi walota lota wakapona mwana musimbi walota Wagona abawushi kamera wagamita aguziala imwana alimi oyo mwana wagali igayutuka iguswa kumugo wa mwabo alimi bagali igabungwa igapati ibantu bapati basi eleresia alimi bagali jisi amami balumi abanagasi abasimpo bagali jisi mabishopo makadinolo azintu zionse ero pao wakasiga inkamu yababumburusi ibasalala jigama iyembi israel inkamu nini yaga hindi yatabalika bungwe yastubungwe Babene, abonse, elio bagajita, zionse, jagarigo, amapu, jagujita, zibi, asyalo, hele, ino jagari jinsi, bagajisi yogunusyo, jagumuya, alimilesa, wagari ambavo, mumusumpuru amurilo. Oh, ndi, nisi, bagari jisi zintu, jagunyama, abantu bagati, jigama, jiribobo, jama mkwishita, mbuligejo, tawe jagari, pere, iwatanda, pere, bagajisi yogunusyo, jagumuya, Alimi bagari jisi mwara waga umwa, bagari jisi imusoga wa mugoba, bagari jisi musumpuru amurilo, kawehenda ambabo, haleluya, ndirisi nyobo nyobo, muyaguti, tabotewa, pere nseri obo, ndari mwa ibu yoga botu. Amone jindi, ndayeya, woyolesa, wonya sunu, ulapona andiswe, jiri yogunusyo jagumuya, ijajwi, ninchobeni, mbojibede, jiruleme, jabutamani, jidelewe sina yomami, iimunene. Kaa wakai migila alia, simba ya gani, ya lojigama, jama baptisti presbiteria, ya lai migila atala ya jirondo, ya kutondesia bishopo wabu alia, elio, bagali bagombi inchoveni, alimi mushobo, uonya, wabu gombi, bagali kugomba lesa omwe, bagati amulange anselero, alia, kujigama, ejo, na maganchi, kaa, taba jisi, nukaba gabungwe, taba lejuntu chita jigama, jama perenge, gaba, yoba, wabu mburu sibasalala, sambo mbubo, ya, bagali obo, Ulinato mchomi, iwutilakali pakumbulu sipasalala amuwete kumatalikiro akubona jendi nivakalanduka ili malere akachithwa nkhapela Miriamu wakakwempha insaka akuselemukira kunkhomwe galizi ikasiyana moya nkhapela Musa wakayimba momoya kuti na ejo thacho chikama yacecho chotwita iwanguluka pakumbulu sipasalala thandizi mbochipete ikuyimba kusathauka akulumba isya eliyo yindi jonse imasi akabasula ikapheleza wakali ambapo akachisitiwo kunonso chakumuya ingati kuthopera oyo musumphululu wa muliro ino moapo wakati lino amalangisi awo tiwawita makadinolo wonse mabishopo onse wonse balu balanga syoko akwaleta awa tiwochithaji nthi chimwe kuthatikisa nchicho mkhambo tulejisi chapukombi tatukolekela imusayeso oyo ujengeme ikusangana mukamungwekesu ikapothu ili amomo pakasika obweya alimi bakayaka ziphayiriro ziri khumi azibiri ndi pakachisintho peni aisraeli ziphayiro ziri khumi azibiri pakapitha zithuzo ziri khumi azibiri ali nziyo iwasune mubonyapuyo israeli nzoyakachisi yecholesa yaka yanda pakapikha mberere ziri khumi azibiri ali nziyo iwiyimina ikubowola ikwama mjesu khristo mberere ziri khumi azibiri mumasena obire bonse basimpo pamabishopu abonse yakayimikira bonse yakasya ithusyo bakakomba bakathamika mansa abo kuti jehova akuti jehova watusilira ino pakali kuswala kuchithanzi ino balamu wapo muthala wakaukha mbuli mwapo khapera muya wakasiruka ali nguwe masimphe pere wakalisinyama imuya inga woyita ali sikuphapha baibele lyamba mwakandikwa kuyisya ejo lino imvula ilawita baluleme abathaluleme pere jerete kwenda na achwi hao ponchijana pojindi nakachitha alimu i jindi muya nekuma ali ngwe wakahamba bwini wasoreka kusinganya israeli alimu wakalongezya israeli ino kuti nalesa ulemeka ikuyo imungano imbothu abishopo mubothu pamwemberi ulikabothuloko jikama chabanthu aiya maningi wakali sinikizithwe iusunina ejo ithuzyo khambo wakali simbayakani ikululama mbuli israeli mbwayakalulame phere thanga chisikiwa bonosi yakumuya iyathwi iwiyando lwalesa phawe ndoro lwandano sunu amulange jesu pakati ase oyo mulombwana tulimusi kuti musamariya ulinyongene sauya ndakuthuisya wakaserwa mwamambe tokali chinthu chitha mwana wamuchokwe wakubowola awe nguni uso wamba kuteresa nguso ndiwesi kusankha ba saukanza iuthwambira twakali pakamba usi twakali imabishopo winda muli bachanene ibesu bapati ibakali ibakamba usi amabishopo twakasiyakwa akuwomesekwa mumungano twakayinda mbasemerali asumbukide tuleze icho lyonse muli mulierede alimwi kusola kuthuisya pokuli kuchikolo pokasola kunkha pokuli pokachana iwiya oku pakati uliwa pauso diabolosi jesu akamba ndipakachisinzi tondeci azigamiyo akathikapo ndipakachisi kuponesa kuwakopolesa azinthu akathikapo ndipakachisinzi tondeci akathikapo pere jesu ntopeni wakali jiwo kunonso chakumuya ichamagwalo pakati ba kulilembedwe bobo abobo ino jesu akati ee alimwi agwalo kulilembedwe eleza wakasimphikisa imuthu wakwe kwinda kuzithondezi chakwe petro wakamba chitonya munchitatu wakamba nopami pa israeli jesu wakunazareta munthu wakathondeka aleza ayakathi kano azithondezi azigambiyo icholesa njakachitha kwinda kuli nguwe akati alimi nkhomu nyonse hawe walomo kuhunwako kuziva kukhanso mphati ya sanhedrini ikuthala okuya phere kukuziva kale kwalesa lesa wakamsalide kale ikukhwa urufu oru mwaka mwaba amanza anu imbabi aludya mwakabambula sikwami wabomi olesa ngwakabusya elyo tuli pakamboni kuli nchicho ino mukamausi taka kwenza nokupa ikusayina izina lyakwe phere wakalimuzilesa takati taka ziba kuli ngwe ikuti wakali anthu omwe a jesu ni nchopeni jiwo kunonso chakumuya koma lino mbapowe haini wakali munzyalani eyo nchopeni mbungano yakunyama ili ni nzyalani njonya sunu imbungano yakumuya ijejesi musumphululu wa muliro ijesi zithondezyo zikhambyo ijesi khristu nguonya eyo jisimphikisa iwendo lonse ikuswa ukaperere ikali mukufa mumunda wa edeni ikusika kubowola ikwapili wakaperere thopeni mbopo changwenya sunu apuya myaka alimi eyo nzyalani ya khaini ibagombi, abalondokete, abagaya, ibapati, kuselemuga, mubonya, mubonya buyo, musuba, abumwe, mubonya buyo, basugasya, basugupenzya, muri kaini, mwagali, kuri abela, mubonya, mwabede asunu, alimi, bayoba, bobo yonse, basinyama, batashomi, mbambuwa, Yomatarigo 380, alimi awalo, ndabika 20 awa, ndaligulanga, kainda, kainda, ili Adamu, wagaita muga intu wawe, Eva Kambo, wagaliba nyina, wabapona bose, wabona ejo, yagali indi, wena, niwa, ka yichigitegale, kainu wagali, dinolindila ibo wati, mbobo ti, inzoga, mboigonzia, musoga, pere mwesu, lange awa, baibere, Teri gamba kuti wakari musoga. Baibeli gati wakari simanu. Iga pati kubanyama bonsa mamushowe. Wakari reptile. Wakari monyama. Ilu wakari elio alia. Elio andimupe uyo jintu. Imuimbuli yesi yo agati gesu. Iutina mulaenda. Empao science. Poyongene onse. Ijintu jiko sieni maningi. Cho bagon ya iguchana kumuntu. Ngujipanzi. Manga ibasi obo. Pele ule jintu yumui agati alia. Tabagwanzi wamba imafuwa ajipanzi, iuswangana amafuwa amotu, lewabobo nchitu kibwa chini maningi, inga bamuleta iuswa kuri poliwoki, inga bamuleta iuswa kuri hube, inga bamuleta atala umunyama, umunyama onse, inga bamuleta iwa masegese, amweza masegese au kusha gulingwe, mulibu yo mwadagasi munini, ijintu chijonya buyo, amu jose, kazintu jose, waimiga aria, aku tanda, iwera, mwanagasi mburi, iwimiga mwanagasi mburi oyo, chimwibyo mburi i, mburi i, mburi masegese, yututa, jiberiga mbubonya, ajanza liberiga, mburi bobo, mburi byo, mutansi, pere, jipanzi, wora imusilogo iwinda obo, jatandula, pere, tabagongi ujijana, kangu kasie gadini, ikutina mwenda, ujiziba, mwini, na, hogerede, galisi sidwe iguswa gulimbabo, balagwanja, igusya makuwa onse, ngobayanda, balagwanja igusya, mugombe inga, wasya, na sayansi alimwi, alimwi, muna, pro, jisti, inga wagwanja, werega, muzipimino, ziaji indi, na werega, wama atomi, ki, pere, tabagwanji, ujijana, Kambo oyo wagari musoga, wagari wosyanya ilogo mburi imuntu, winda jiri jons, ijimbi, aria, jagari aliga kabela leza, waga musinganya, kumubamba, wendra ataria we, alimi, ulijogede igusule, musoga, abugosyanyi wa muntu, rinu, amugwase, ibuyo mitwe yanu, basayansi, akubaregela, igwesa, ejo, waga indi, ele paibere, dilangungu iguti, wagari sima nuga pati, kubanja mabonse, bamusogwe, Mbambobo, wagari ejo jiswanganyo, vingi agati ya muntu asogwe, alimilesa, wakamusinganya, akumubika, vendela ata iyawe kamboga, gajintu, chaga jita, wagena oyo, mwanagasi, alimi wakasera, mwana mutanzi wagari kaini, mwini ibupange, wabunanige, iwa musoga, imwini, diabolosi, oyo, waganjila, mumusoga, oyo, wagajitaje, ilo mpao, Wagamita, agusiala, wagamita aluo, na yagamana, wenwa, inamulangirile, wagenwa, wagari utandila, wagarubila, melewa, yajini, wagari, umulao, chindi, nagamita, winda, umulumi wakwa, wayanda, ejo, jagari, chindi, sinji, sinji, nyuwaga inda, iga indi, mulumi minji, alimwe, masuba manji, nyuwaga inda, iga indi, togonji, ibusiba, ejo, tatuzi, pere, Wagazi ala Adam, eo mwia walo ujisimu usio iwamba. Hei mwana, wagati, wagali iboyo, mburi kaini, wagazi agwa, igati, wagatambula mwana iguswa kumwami, chobeni masimpe, wagere deguba, wagali mulau, wabulengi, eo njenzila nchobeni, nyomubede asunu. Jindi, mwazi agwa, lesa, ya soro kibuyo, angupanga, mwazisi ugila, yaba usu abanyogo, alimwi, yaguba ii, yoba ii, wanabanu, Bayoba zishugira zyanu, kuziarulula, yindi yonse, wiyans eni, mburi insege, yamasamu azintu mburi ezio, pere, iweta, wujitanzi, na shuma ejo, jau pandura, ujisi, yindi jinjibuti, tatujisi jimbi, amuswirire, uri umimu watu, utobela, ujina tusiga musondo, umuya omwe toonsi, tokabizi kwa, mumobili, o, Kristo, ujindi, lino, Liyaguti, ndaweza imakwalo amwi, makwalo mabotu alijejo, ngoyu, omimu watu, mbolibuyo, saa inga, mwandi, kazigira moyo, iwaminiti na obiro, ibuyo ambi, uwingula oyu, inga, wawingula mwini.
Jindi, jindi wamba kuti, ibabi, tabaga pia jabu tamani. Elino, ndabamba bagamboni ba Jehova. Iwe ningana? Sejita? Jindi wamba kuti, ibabi, tabaga pia jabu tamani. Sena wamba mugehena na muziba ya muliro. Ndizi kuti, lilamba mujibunuzio. Ejo, chipati ya 20, uteti, gehena. Iyo, umirwa, imusiba. Ya muriro igutina tabagapi yabutamani pao chinzi yogitiga kuri mbabo perabyo bona swa igumanisya igwamba mugweso mugezi kukumbwa nangoni ibagasimana takujigwe ijintu kuri mbabo bagari chisima taliro kabela mbaba ibakola tabagire ijintu limbi chindi ira chindi ya iboti toba ya upya eyo chiumu ngujamba Pera langa kuri, iutina inga obika ibuyo, jeji, umizeso yago, wabona, chitotega pati, ulibyo mushobo omwe, wabumi, butamani, alimu oyo ubora iwinda, mulidesa imini, alimulesa alike, ngobumi butamani, iutina wabora awa, muli, legisponi, iwalingula, ibala, yeji krigi, zoi, zoi, walo, mbumi butamani, nguleza, alimu chesu wakati, ndabapa mbumi butamani, Ile kutina walanga awa, mwekisikonu, ya gati zoi, owo mbobu umi utamani iluzutu uligo, tawe musena mupaibere, waliga sola, iwamba, iguti, uyagu bake hena, itamani, ilati, wayagu pia, iwarionse, ayonse, lino, iujana para, warionse, ingula, ayoni, ayoni. Sina magabona a mupaibere, mbangaye baga sola, kujimwekia ipati, yumanyon a, mbangaye, ibasi uti, Anion mwawe wajindi, ba, masimpe, uli onse uli ziguti. Anion mwawe wajindi, elio, bayagu pia kwa maanion, oyu mwawe wajindi, usoewa musiba ya muliro, awyo pia kwa maanion, maanion jamba mwawe wajindi. Bayagu pia kwa miaga ya mamilioni, alimuanda, mjisuburo pere, malegero, elede, yogora umakorelo, akusimana, jagumaninina. Wabona, kambo zintijionsi, zitarondogede, chega sandrua, iguswa, kubolondasi, alimi chega jisi imataliru. Abobo, jere deguwa ama gorelo. Peresobo, notu choma imwami Jesu Kristo, tujisi soi, bumi waleza mwini, mwindiswe, alimi, tulabumi utamani. Iutali iguwa, abumi, walionse, alionse, sisibi ulijisi, bumi walionse, alionse, peresobo, tujisi bumi utamani. Mwesu koksi, yari no ulino, wagari, kede, ayumbiri, Autana ikwa, nituwaka mana iweka miyala, aya, elyo, wabweza, yarwa, kini njaga hindi, ja, ingwa lesa, elyo, ati mwes branamu, ja, ugomena, waji hindi ilimuti, no nagati, munzira ya kronoloji inga, wamba kuti, mkwa, nyaga ili siulu siri kumi, ya ugomena, mushobo umwi, muba uba, omu nyama mupati, ukarankene, wakapona jindi, jimwi, jinyama, Yamurwisi, jinini, fwayanda, wakapona igaindi ilogo, mumakaro, againda. Wakati kwa yeyo buyo, mwabuli ukwafu ibumi, mwamutunsi, uli, obobumi, nagati, o, pere mwesu, eyo nchintu, rejisi imakorelo, pere bumi, mwarujisi, mwari kristo, tabuwe imakorelo, ingajapona, walionse, wabiro, nago tatwe, pere, tajigabi abumi butamani, kambo, bumi butamani, ufwa, iwulilesa alike. Ikutamani oyo ungwa maju angu akushoma oyo wanituma uligisi ibumi mkabela taga woli ikulweta pere waswa kulufu kuya ubumi pawe uligisi ibumi utamani winda mkuba imushomi utashomi uligisi ibumi walionse ikutamani imushomi ujisi bumi utamani kabela tagonji iguloba kambwaro tamani pere mushomi uya winka utashomi uyo inda niga uyoba abusu Magatasio, eyo, chaita, iguba jindi, ijibotu ya kuti, wipu, iguba, ajin ijibotu, iganagasi, uvaini, jindi ipati, uyea, iguti, uya, musumanana, uya ufa, yonjira musibari ya muliro, asurufa, eyo, ziyaga, ogo, iguyaga, kusumanana, iwalionse, awalionse, aliminga, yaba inyaga ili, mamilioni ali, nyanda, ya kuti, ibuntu iwagwe, Miyago penze kwa musibari ya muliro asurufa. Na, nyebo wati, saa uyoba uyo mburi surufa waliose, nichoma kuti siyoba zindi siri milioni ubicha kuinda jejo, nichoma kuti inga togonja ujipandula umuliro, umuliro wini, igambo, barigo, cho, nagubikwa umuliro,
poti imorilo chintu jisichukuta maningi nchote jisi ulasikuta akunyonyona sintu jonsi ya kumaninina morilo ulajita ee pao kiyoba omu ya pere uyaguba abuntu uyabu yandika kusuburwa winda mumushowa umwe inuwede kulangirira ibala morilo kambo muya usalala ya merese kwa iguba muya usalala amorilo kambo imorilo wamuya usalala umpagu kwisi ayebi wabona iguamba Ibulondo, hele oi moriro ufwa ugehena, yagati ziba ya moriro, hele uhumwa walibede, chisuburo mugo penzia. Imuru muhubi, wagatambia mesu awe muguba mugehena aguti, tumana salo, najisimansi machonto, umimwe yagwe, wabika, umiromo yangu, kambu aya mabangabanga, arandi penzia, utaye iguti, tagugwe gehena ipya, gehena ini, ewe, igutina uli jablo siwini, uli gehena ini. Vele wabona zintu yonse, tega sandua, tireje sima gorelo, uni hiyo, kambo, maregoro, sierede, iuchoga, njoloma, usaladi uwaresa, ilesa tamani alimui, iutina, tujisi imo mibu tamani, ilesa, uli, mulindiswe, kabela, tatugonji ikufwa, ibuya, mulidesa, mwatagonji ikufwa, pawe, lino, iwalo, ya pandula, nchobeni, chirike, wabona, awujiru lamiga, inatubone, tajisi, Sesina, chinzi jio yetiga ulimbabo, bayosi mana, takujigwe ulimbabo, ibuntu wanka, muya wanka, gumi wanka, mubili wanka, mieyo ya wanka, wibaruga wanka, eyo, takujigabi, naiba mieyo mibi, na wioba, igusola uyo yetiga, mubulemu, mbambobo, igonso wioba, inga waela iguti ogono, inga, igwaba, ibantu ogono, mjibela eji, sabaibili, Kariambi kuti, noiva mieyo, ya babi, yoloba, mieyo, njiona, yanchijo, yoloba. Aguyoba mtu, abu sena awa, mhoyo lesa umui mpati usala awa, iguzba, konya iguswa, mu, mulindi, abuntu, igabo pia mulinguo, ba, edo, tari, wonji, iguchulu. Mieyo, njiona, wibaruga, kukonya, njiyonse, yaga sandamunwa, njiyonse, imibi, njiyonse, yoloba. Alimi, ilizionse, zibiabi, mulingo, elu, kawugabi ijentu, ita igunjoloma antomwe, azoi, gomi gwalisa, utamani, igwama, kalo, ga pumboliga, aguyabuya, tabugakoli, uyoba igutamani. Ibaganjila omu yisuburo yiteli, pere, balurami, bauka, mumumi butamani, mayuhwana, yiteli, yisuburo, ibumi butamani, Ino nduwa andano. Ino mabona. Kaya. Ino. Ndezi. Kulinde nye. Bagubuchi. Bangu bayandwa. Banini. Se. Seganzi. Igusola. Kulitondezi. Ndemuni. Mbuli uzi. Yonse. Kutina. Najijita. Eyo. Lino. Nijismiusio imbi. Yotatwe na yone. Nyoiweza. Musono kuseni. Na mwami wayanda. Lino amlangi. Mabona. Imiusio. Ilabuga. Ndimuga mbausi. Waga indi. Nda. Nda kwanya. Nyaga. Ili. Magumi obiro. Asambomwe. Mumulimo. Edo ndiri, yiru mbedega pati, ulijeji, iuti, ndagwanja iwamba, bobu, ngu, sena isola, uli tondesia, uli, jiri jonsi, mubu mibwangu, kakutawe, iu sangu na iuti, ya yubununwa. Alimi ndiru mbedega pati, uli angelo omwami, walo, zegajis iwiyo, tawe, iugonzia, edo, oi angelo, wakaseruga, alimi, walirukwasyo, wangu, iwakatunga, iusawuliresa, alimi, Tananda ambira, jintu yomwe, pere ejo, jagari wendera na incho yo, iguswa kumatarigiro, igusiga, wejiyo bonusyo, ajejo. Ya utimane, ndagale mba ya kukambana, chindi nagati, elio yebo, ya kutola jipego, ya kuponya, ya bolesa, iyo ndagajile mba, nzira mwaga jamba. Ya utanami yaga, yotatwe, mwaga inda, iga indi, mwendesi, wagaita, kupagamana, iwangu, iguli nchijo gati, mwes branamu, sena wagajibona ejo, Yironda yote ila pati kusigila waga wambila kuti ii jipego. Wabona tagamba kuti ii jipego. Ejo jonsi jimui mbaibele. Jonsi jipego jalo ii jipego. Pere upanizi ugabreza alimui chi ii jipego. Jalo nzipego ya kuponya. Ngawaba amishobo yonsi ya zipego ya kuponya. Zira jandene. Pere jonsi jimbi jalo ii jipego. Ii jipego ya busisimi. Ii jipego ya jeji. Pere upanizi kwa kubreza. Uli mubonji, zipego, elu, tega siwa obo, utimu ya usalala, ulirundo getelogo, oo, aliregwe mwami, zena mwa wicha, ibuti, uonya mwa usalala, wakalemba elyo Bible kuyimba ku bantu ibali imyanda nyanda ya myaka mutantamugana kabera tawe umwi wabo wakapambuka ikuswa kuli umumbi umwi aumwi wabo wakali imani alimi umwi taga sola nkwa kuli umwiombi elyo Paulo wakainka kumusanza kabera wakali kumusanza mu Arabia elyo taga lina swaya Jerusalemo igwa myaka eri ikumi ayone here wakali kumusanza mu Jerusalemu kumusanza igaindi ikuswa taga lina unka Jerusalem, kere musanza mwarebia, kawera wakatariga ugamba uga, tagari nasora wanana a Petro abamwi, ibabo wa miaga ili ikumi ayone. Ilo jindi dibagabola anto omwe, gali ugamba uga jintu chidionya domwe, lubisyo, musinaria Jesu Kristo, akuponese ugabolesa, anguzu siyalesa.
There are people almost everywhere whose hearts are all on flame. With this fire that fell at Pentecost, that cleansed and made them clean. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to His name. I'm so glad that I can say I'm one of them. Amen. They were gathered in the upper room, all praying in His name. They were baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. One of them. I'm so glad I can say I'm one of them.
I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry.
Come, my brother, seek this blessing that will cleanse your heart from sin, that will start the joy bells ringing, and will keep your soul on flame. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to His name. I'm so glad that I can say I'm one of them.
Sato kwa kuti uri mwapo inachinzi balomu ya uyobonona chiyokuno siyo jalesa atala ya mwala oyu tandigwe magani na ngu atu bigisop yumpaisi waka toliga waka kala yendi yalino imungande yangu eri wakati babranamu ndabola ingobu siya mubu siyo ndakati nchibotu mnene kati ndiji siru kwalo uruswa uli bichobo irusiga uli nduwe ndakati chibotu mnene wakati itwambo twamba sa ulanya muna ijanzari yako akuwokezia jakusinizia uti ulambaga simbi ndakati sekwajita ndakati baibe yakati mutawokezi pe Imacholo na kunyiga kambo mutandarwe wa mauru awe awe kuti ya yanu awe pepe aya ikuti na bishopo uyanda ikungwa ejo kyanda ikwamba wesa machu angu ulinchijo kuti na tajiti sekawonkezi oyo mpaizi munini atala awa umugano ya moyo usetegene wakati seno kapisya porini frasia ali bobo bobo busuba nagati nagajita munene muselero kumulonga ohayo wakati wakamupisya kuti nagati ndakamupisya kumonyikisya kunsi lya manzi musina lya mwami Jesu Kristo wakalubikansi kati yebolisi mbungano ya katolika yakalubisya bobo nagati ndelili wakati mmakalo utanzi nagati ibukalo nzi ibutanzi wakati kumataligilo nagati mataligilo ali wakati mubaibele Nagati sa wamba ikuti uta uli ulibasibuya bagati masimpe ndagati sema uita ibagatolika na wamba basibuya ikuti bagali bagatolika bagati masimpe bagali obo ndagati ndiye kuti mbugano ikatolika tiya kajincha bagati ilajita ndagati mpao kambonzi petro chagamba kuti amwe mpwe akubezi kwa musina ya Jesu Kristo ilu wamba kuti oi wagali kuti wagali popu na nya Hao, kambozi, chomupisia, musina ya tata, mwana amu ya usalala, elio, wakanyikisia, alimi, mlasansaila, lino, chinzi, jagajitiga, wakati, pelemo abona, gati, mbungano ya katolika, lejis ingusu, ziyagu jincha, jiri jonsi, choi yanda, igujita, ndagati, elio, waka, waita kuti basiwia, baba tolika, bamba, inha, ndagati, munene, lejisi, Josephus, lejisi, ilia, Fox, 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 AH, Yagalimba, Afemaman, Digisiria, two Babylons, Yagalimba, a Hispro, Magan Agale, Maningi, Aligo, Muniga, Unitundesia, Omea, Imbugano Eratoriga, Mega Sola, Igu Sarwa, Agu Sola, Igua, Gabunga, Nyaga E. Mianda, Yaisambomu, Winde Irufu, Gama Apostolo Amamanio. Oh, wakati tushoma eyo mugano choyamba nakati nishoma eyo Bible choyamba wabona ba wakati lesa ulimo mugano yawe nakati lesa ulimo chuli yawe ero nakati kuti wakati nakati Bible taliambi kuti lesa ulimo mugano yawe be Bible yamba kuti lesa ulimo chuli yawe umatali ogali ijwi ali ijwi yagali alesa kabera iki wakati lesa akukala agati geso mbombo nakati lesa ulimo chuli yawe Mwagasi manan abusana agwamba ejo wakati hey wanji wazenya wakati kam ula shoma mu Bible ndi shoma mu mugano ndagati ndi shoma iwe di Bible ndi ili alesa linani yetu alimi tangwe iwasenya kumwe muri ndiyo alimi nitu iyaleza mabambi awe atamani ama kalons ajisa wakati machulu anyiga jorwa pere ichu yangu tarigalobi mbombobo ndari shoma chwi Mwagamuka, uli mga Frazia, wakati mga Frazia, tawo yo saida pepa awa, iguzumina kuti imusimi. Wago, inga, waba, membala wa mungano ya gatoliga. Wakati inga ndasala, iwe inda angwe, wea ujo umwe. Gati mause walindwe, gati, wele de igulumba, iti musimi oyo, iguswa, mubufuwa obo, ngwenjira mungano ya gatoliga. Gati, iguti, imusimi wago, wabohora, mungano yangu, ino inga, wamba zuchati ziankugo, Oh, wakati, ejo, ili ndene, yagati, pepe, taji obo, wakati si uti, wakati uusena umwe chindi nagasia o yumusimbi monini, uusena obwea, wakati zikuti, wakati uusena umwe, wakati lino, muliango, nguonya, ulichugite, mwagonja, ingunjirila. Wabana eyo njenzila, mwashondwi, mwerete, usondwa, utinaleza, imine anduwe, mwuni ugonja, uruwana. Mwa, ipenzi yayo sunu, mwujisi imongora, wagangu, mwujibaga, ija, mongora, wawusule, mwibine lesa, ajirudeme, imuyo saranguonya, wawasiru gila, wabaposolo ya indi, mumakalo, jiri mumungano yawe, sunu, walesa, bagai, ununa mwini, iwutari oi uyanda, na walo ubedega, helesa utondezi ya luse, uleza winda, usala iwawe, iwuleta iwantu, utula mesu abo inga, tojibona, ulimofu, kabela inga, Togunja ibona ijita leza wajula meso agungwisha iwago. Ibaibele gati, limofu kabela tozi ibona. Ngeandigani ulindwe igusola. Arriyo lonsi, ikwia, iwatala, togunja igujana. Usumana nabuyo, kuindila igofara. Lino, noba imbugano ya Kristo awa, mu. Nganana awo, baibele, mpoli ganana, agumuna awo, poli omide. Ino kujatizia jimui ejo, murezi jangusu, harinchuja, muba. Mwabona jitwala iwini, wakaibununa, wakumuya, haolesa, wakaseruga, akulibununa mwini, aku mwosimpigizia iwa ugeni, amen. Sena mula mwanda, ambebo ndajita obo, amen. Ya nyose, nwa Methodisti, mwenda kusuka na manza, haba Baptist leno, anyebo, nwa Presbyteria, leno nyomati, mwesu baranamu, za ulabatanda, haba Baptisti, haba, haba Presbyteria, abo, bata, hi, pepe mwenene, sejiti. Ni waranganya iwa iwa kwesu, ni nchoben. Eniwe mga ni utina, toga bezi kwa, nukujea, utina waka bezi kwa, musina, ya tuba ya salon, pana ya ukoti, tanda ya kubujeto, ejo ingajaba, inga, kwa babu yo mburi, tata, mwana, mwya usalala, mabande buyo, otatwe. Wagali tuba ya saloni, mwagabede, impana ya mkoti, tanda ya kubujeto, Ons ay, masimpe, mwagabede, jintubu yo yomwe, na ajimbi, be, cheji, mwajibede, Inzira ruleme ya rukwaro musina ya Yesu Kristo rutina muyanda inzira ya rukwaro iyo njenjiyo iyo njenzira iruleme lino utina wakabizi kwa musina ya tata mwana mwya usalala uniwakuti kuliga botu amen iutina uingura ibotu waliresa ikutozia uusalasia manjese ya kuliresa amen zumana na chobeni wabona pere kujimo mburi mwezi kujimo mburi ijibela ijangu iutina Mwa, nipo siya, ikuti, mwes branamu, sande dede, iku pira lubo, ingandati, ii, mjibe rajangu. Imwana kazumoni ni wakasiga, okono, kukuzwa mwami, akuti, imwami, wakandi itaiba mwaka mbaosi, seka shomejo, se, shomi, iku ya uti, ikuti inga, wakonja, kusotogela, umwezi. Edwa, nagati, ejo, nchipo tukabadi mwjezi, nagati, sena uliwetwe,
Ee, kujisibana, mubirona, ya, nagati, chinzi, ji, saa mulimu wangu wakafuturwa, pepe, nagati, ino, uyojitanzi angwe, njomusia, igumunzi, nagati, oyongu namola imu watu kapati, diabolosi, mwaga sola igubawo, ulimu nagazimu watu ugotariga, alini usubelela igubora awa, mungu sana, wakuelegena, uyoba namola, walionse, ajisalo ya diabolosi, alimi mulimi wangu, umunzi, mbarumi mugoboshi, kabela, Ugamusie abana aba bobiro yotari ya iwenda amwana gasi umbi kabela aba iwana bayaguba awishi umbi mumui kwa masuba aya. Ndagati ibusena kutanzi utinaleza wakaita mwana gasi wakaimpana uchwi iyawe. Ndagati lino utina ulanda digabotu. Ndagati lino utweruga wamba iguti mwami wakagupa utweruga. Sena uyanda igunka abusena jubumbiri agugusola wakati ii eyo amubone ya gajitiga. Nyoma wana, uyandisisya, wede kusiga, kutwi ikutina, tajiri imutwi, kukuti tajiru leme, tandigwe ndaba, haguli mkwa iwago, mbogo wede, taguru leme, amen. Ejo, jini mwisi, igabotu, amen. Ya.
We walk in the light, such a beautiful light, come where the dew drops are. Shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world. All ye saints of light, proclaim Jesus, the light of the world. Then the bell of heaven. Such a beautiful light, come where the dewdrops are, shine all around us by day and by night, Jesus, light of
the world. Dinondi onse ikunyona inchoveni, kusugana mansa, zilayone, abonse no, mburi, mbotu imba oru. Sena, muna ba yandaba Methodisti, amuambi amen, iba Baptisti, iba Presbyteria, iba Katolika, oh, muna ba yandaba ose, amuambi amen. Sugana maza, muri mbotu unka. Yatoninga wimba iru imbo resu, lagu mwaigila, lino, lagu nze aguti, njoba ogunu, alibo musondo, lino, wagumana obo, zega joge ilimbi ikusigila, Christmas, ya winda, mwabona, kambo, ya ku Michigan, ikuzo ku Michigan, wia ku Colorado, ikuzo ku Colorado, wia ogu ya ku Idaho, ikuzo ku Idaho, wia ku California, inkabela, tiyo weda. Ili ulagu nzega, nyanda kuti, mundigo mbele, nyunoligu, Watalo, aywa, yutarigila, mugasima ziba, 24 usigila mulumi, muri, wabiri, wabona, elio, wakapati, oguya, ligitigia, na jita iguyo, utumina iga indi, kainda, alimi, na jata iguswa, eno, mane musondo, gomba, wabona gu, watalo, aywa, uli imunsi ilino. Elino, amu yeye, amugaswilile, uga pepele, ga mugesu, anayin ogrogo, imujiwero kuseni, cho, Nita, umusulia, alimu yoba WLRP, koteti yabana neveo, anai okrogo, mutuwela kuseni, tio, iuti, se, segairechi, mugesu neveo, uyo imanisya, mibusyo, sa uyo ita, mugesu neveo, ya musonda kuseni, langa, iuti na, wanyi, njira penzi, njoe ndandue, njoe langa, ya.
Neutamu yamba kusima. Baptisti, gala shoma. Mungo ngorora, oyo mchobo wako ngorora. Mungo shoma, oyo mchumbu waka indi ukede alia. Mungo ya usala wasiga, alingwe. Wataliga uweila. Tagu nzia ulichata. Wa, weta. Au kambatila, mwana wagwe msembi. Eo njenzila, mwenda ujibona. Amen. Oguli mfa. Iwa kumoyo, iguo tu inchoveni wajianza yaga indi. Oma, musali waka indi. Waka indi, waka sima. Agu sibwa, ulibambili de. Wea kumunzi. Mubulemu, ulindira iwiyo uitwa. Nyoma wana, ulimuguba. Aji indi jibotu. Jibotu, mwesinevi ulino. Ufumwa chanda, ujita.